Morning, friends.
Mawa bwenzi. Ndi chabwino kutulukanso mawa uno pa mawa wa mvula uwu wa chipale, mawa wosokonezeka. Ndikudziwa kutambira ino mwakhala ndi nthawi ndithu yoyendetsa kuchokera kutali, ndipo ife tili ndi ena abwenzi ofunikawa amene akuchokera ku Chicago ndi Alabama ndi Georgia ndi Tennessee ndi Illinois ndi kuzungulira konse masiku awa. Chotero ife tili ndikudalira kuti Mulungu akupatsani chitetezo chake pamene mukuyenda. Ndipo ndipemphero lathu kuti iye akutetezereni pa njira misewu yoopsa imeneyi pamene iyo imaterera mu nyengo yachisanu. Ndipo lino limakhala dziko loyipa mu nthawi yachisanu. Iro limadzakhala dziko lokongola kwambiri limene lilipo mu chilimwe kapena mu ng'amba, koma mu nyengo yachisanu ndi nyengo ya dzinja zimadzakhala zoyipa kwambiri. Tsopano ine sindikuganiza kuti iwo ayamba kale kujambula kumeneko. Ndipo ndikungofuna ndipange neno lokhudza la Mulungu lathali mu uthenga, chifukwa chimene ine ndinayigwira tepiyo, ndipo sindinawalole iwo kuti akagulitse tepiyo kuyitulutsa iyo panja chabwino. Chinali chifukwa chakuti ine ndimayenera kuti ndiyang'anenso iyo poyamba, chifukwa nthawi zambiri mwanjira imeneyo ine ndimatha kunena zinthu muchali chimuno zimene sindingaziyike pamaso pa anthu onse monga choncho, chifukwa nthawi zina zimapangitsa zopunthwitsa. Ndipo nthawi zina izo zimapereka mafunso pakati pa anthu athu kuno kukachisi. Ndipo izo ndi ine sindimanena izi kunena zinthu zimenezo kuti ndikhale wosayanjanitsika, koma nthawi zina pansi pakudzoza umadziwa zinthu zimene iwe sungayerekeze kuti uwawuze anthu. Ndiye nthawi zina pansi pakudzoza china chake chimakupulumuka, inu mwaona? Ndipo iwe sungachizindikire icho. Ndipo chimodzi mwa zinthu zimene ine ndikukhulupirira kuti chinanenedwa la Mulungu lapitali chimene chingampangitse wina, pamene ine ndinanena kuti ine sindimakhulupirira konse mukuyitanira pa guwa. Mukuona? Ine ndikufuna ndinene izi ndiponso momveka kuchitira kuti mumvetsetse. Panalibepo konse kuyitanira pa guwa kumene kunachitika mu Baibulo lonse. Mulibemo chinthu choterocho mulemba. Palibe paliponse kudutsa mu mibado pamene izo zinapangidwa kufikira mbado wa Methodist pafupifupi zaka 200 zapitazo. Mwaona? Kuyitanira pa guwa ndi pamene anthu amabwera ndi kudzayesera kuwachondelera ndi kuwakoka anthu. Tabwera John, iwo kudziwa, iwo amayi ako anamwalira akukupempherera iwe. Tabwera John, kumeneko sikukhudzika abwenzi. Ayi, iwo izo zoterozo ine kawirikawiri simumamva wina amene amapita patali kwambiri. Ndipo mmenemo umapeza chilichonse. Ndi chifukwa chimene mpingo wasokonezeka momwe ulili lero. Ndi chifukwa cha zinthu zoterozo. Kukhudzika iwe sumasowa kuti uchite kunena kanthu mʼbale. Mulungu ali pamenepo ndipo wachita kale ntchitoyo. Petro akanali chiyankhulire mawu awa, mzimu oyera unadzagwa pa iwo amene anamva mawu. Mukuona? Panalibepo kuyitanira pa guwa. Mwaona? Palibe chinthu choterocho. Tsopano guwa ndi malo opemphererapo pamene munthu aliyense wobwera ku chalichi akuyenera kubwerapo poyamba, kudzagwada pa guwa kupemphera mwakacherechete kwa Mulungu ndi kupereka pempho lawo la pemphero ndi la okondedwa awo, ndi kumuthokoza Mulungu pa chimene anawachitira iwo, kenako nkubwerera pa mpando wawo. Ndipo kenako mchalichi ndi malo amene mawu a Mulungu, ndipo chiweruzo chimayambira mnyumba ya Mulungu kumene chiweruzo cha mawu chimatulukirako. Ndiye koma lero ife timazisintha zimenezo motembenuza kwambiri. Tsopano ine ndilibe kalikonse kotsutsa aliyense amene amapanga kuyitanira pa guwa. Mwaona? Ndizo. Ndipo ine ndapangapo kochuluka ine mwini, ndipo mwina mwake ndidzapanga kwina kochuluka ngati ndizipitirabe. Koma kwa ine ndekha, mwaona, iwe umawasonkhanitsa ochuluka kwambiri, ndipo palibe chotsutsa izo, palibe choyipa mwa icho, izo nzabwino. Mukuona? Chifukwa mvetserani, Yesu anati, palibe munthu angabwere kwa ine pokhapokha Atate anga atamukoka iye poyamba. Ndipo onse amene Atate andipatsa ine adzadza kwa ine uko nkulondola. Chotero ndiye mwaona, iwo ali, izo zimaponyera kuyitanira pa guwa kwanu kunja kwa thunthu kalimodzi. Mukuona? Mukuona izo? Onse amene Atate inu. Wathu ndindo wathu ndikulalikira mawu. Bible linati onse amene anakhulupirira anabatizidwa. Labani ndipo mubatizidwe mudzina la Yesu Khristu kuloza ku chikhululukiro cha machimo. Chiyani batizidwani mudzina la Yesu Khristu kuloza ku chikhululukiro cha machimo. Maona ndipo mudzalandira kenako mphatso ya mzimu woyera. Koma pamene muwanyengerera ndi kuwakokera ndi kuwaopseza anthu ndi kuwayankhula anthu kuti abwere, anthu ayenera azibwera akuganizira mwabwinobwino pansi pakukhudzika ndi kudzamulandira Khristu. Kenako chinthu choyamba chimene iwo amachita, iwo akangomulandira Khristu atakhala mipando yawo, chinthu chotsatira ndi kubatizidwa mu dzina la Yesu Khristu kuloza ku chikhulupiriro cha machimo amenewo, kuti iwo atsimikizika kuti iwo ndi olakwitsa. Umo ndi momwe iwo amachotsedwera machimo awo. Mwaona, chifukwa iwo alapa abatizidwa monga chikumbutso kwa anthu kuti ndalandira Khristu ngati mpulumutsi wanga. Zikatero ndiwe woti ulandira mzimu woyera. Ndipo tsopano anthu ambiri amapitirirabe kuwachonderera ndi kuwayitanira paguwa ndi zina zotero monga choncho zimene zili zabwino. Ine ndipita ndi zimenezo, zimenezo ndi zabwino mwangwiro momwe ine ndikudziwira. Aliyense amene akufuna kuti azichita zimenezo. Koma kwa ine izo sizamwamalemba, inu mwaona. Ndipo chotero ine ndimangokonda kukhala ndi lemba. Ndipo chotero ndi chifukwa chake ine ndinayigwira tepiyo, chinali chifukwa chakuti mukayitulutsa iyo ife tingakhale ndi makalata 500 pa sabata oti tiwayankhe aliyense kungopanda pa mwambo waung'ono umene wina ali nawo. Ndipo ndizo zonse zimene inu muyenera kuchita, ndiye izo zonse zimabwereranso. Ndipo ine ndikuganiza nthawi zambiri kuti ndimakhala wotsutsa kwambiri pa zinthu zosiyanasiyana monga zimenezo. Ndipo ine sindimatanthauza kuti ndikhale mwanjira imeneyo, koma nthawi zina maudindo amakukokera iwe mbali imeneyo. Inu mwaona, iwo amakupangitsa iwe kutsamira mbali imeneyo. Ndipo chotero ine ndikutsimikiza anthu akumvetsa izo. Tsopano ndifoyamikira kwambiri kuti tikadali ndi Atate akumwamba chifundo amene amayang'ana pa zolakwitsa zathu ndipo samaziwerengera izo kwa ife. Ine ndimawerenga mu buku la Roma mutu wa folo kumene Paulo analemba ndemanga ya umulungu ya moyo wa Abrahamu. Tsopano ife tikudziwa kuti Abrahamu nthawi zambiri ankakhala ngati wokhumudwa monga ife timachitira. Koma pamene ndemanga yake inalembedwa panalibe zokhumudwitsa zake zilizonse zimene zinatchulidwa. Inu mwaona, sizinatchulidwepo nkomwe. Anati, Abrahamu sanagwedezeke pa lonjezo la Mulungu mwakusakhulupirira, koma anali wamphamvu akupereka mayamiko kwa Mulungu. Mwaona, ndipo umo ndi momwe ine ndikuyembekeza kuti wanga udzalembedwere kumeneko. Sizolakwitsa zanga ndi chilichonse, koma basi zimene ine ndimayesera kuchita cholinga cha mtima wanga kuti ndiwachitire anthu a Mulungu. Ndipo tsopano ife tabwera mawa uno kuti tidzayesere kubweretsa uthenga wa ung'ono apa umene mwina Ambuye ayika pa ife kuti tiupereke kwa anthu. Ndipo ndikudalira kuti zikuchitirani inu ubwino ndi kundichitira ine ubwino, chifukwa ife tili limodzi ndipo tikukhala mu nthawi yopambana ndipo masiku otsiriza. Chotero basi ife tisanakhale ndi pemphero, ine ndikufuna kuti ndiwerenge malo angapo mu mawu. Amodzi tisanapemphere ndipo amodzi tikapemphera. Ndipo poyamba kuti titsegule msonkhano wathu kapena gawo ili la iwo, ine ndikufuna kuti ndiwerenge kuchokera mu buku la mutu wa 11 wa Hebrew ndi sati ndime ya 32 kuyambira kuyankhula za chikhulupiriro. Tsopano ine ndidzanenanso china chiyani kapena nthawi idzandithera kuti ndinene za Gideoni, za Baraki, Samsoni, Yefita, Davide, Samueli ndi za aneneri amene mwachikhulupiriro anagonjetsa maufumu, anachita chilungamo, analandira lonjezano, anatseka pakamwa pa mikango, anazimitsa chiwawa cha moto, anathawa lupanga la kuthwa, ndipo mukufowoka analimbikitsika. kutsika. Anakhala mphamvu pa nkhondo, anathamangitsa alendo, magulu a nkhondo a alendo. Akazi analandira akufa awo ataukitsidwa ku moyo. Ndipo ena anazunzidwa osalola chiwombolo kuti akalandire chiukitsiro chabwinoko. Ndipo ena anali ndi mayesero kunyoza kwa nkhanza, kukwapulidwa eya, komanso ansinga. Kuponyedwa mndende, iwo anagendedwa miyala, iwo anachekedwa pakati, iwo anayesedwa, ophedwa ndi lupanga. Ankayendayenda mu zikopa za nkhosa ndi zikopa za mbuzi, kukhala opanda pokhala ndi kuzunzidwa. Taonani mikutira mawu iyi. Za amene dziko lapansi silinalilowa yenera. Iwo ankayendayenda mu zipululu ndi mapiri ndi mapanga ndi mapanga dziko. Onsewa atalandira umboni wabwino mwachikhulupiriro, sanalandire lonjezano. Mulungu atatikonzera ife chinthu china chabwino kwa ife kuti iwo popanda ife asapangidwe kukhala angwiro. Pamene ndiwerenga nkhani zimenezo za asilikali olimba amenewo, ine ndimadabwa pamene umboni wathu waung'ono uti udzayime ndi anthu amenewo pa tsiku limenero. Tisanapemphere kodi alipo angafune kuti akumbukiridwe ndi Mulungu, ingokwezani mwamba dzanja lanu, ndipo chilichonse chimene inu mukuchisowa mulole iye achione ndi kumva ndi kuchipereka icho kwa inu tsopano, pamene ife tikuweramitsa mitu yathu. Athu achisomo, Atate achikondi, ife modzichepetsa tikuyandikira mpando wachifumu wanu mawa uno mu dzina la Yesu mwana wanu, kuti tidzapereke pemphero kwa ife eni ndi ena. Inu choyamba Ambuye, mutikhululukire ife zolakwa zathu zonse ndi mphulupulu zathu. Ndipo kenako ife tipempherera ena Ambuye kuti nawonso akhululukidwe. Ndipo mpingo wanu ubweretsedwe pafupi ndi inu. Pakuti moona Ambuye mu mtima mwathu tikukhulupirira kuti ndinu wokonzeka kugwira ntchito ndi mpingo wanu, wokonzeka kuwutulutsa iwo kuchokera mʼdziko ndi kusinthidwira kukalowa mu ufumu wa Mulungu. Koma Ambuye tithandizeni ife kuti tidzikonzekeretsere tokha kuola limenero. Mulole mawa uno ukhale nthawiyo Ambuye kuti kuchokera kwa mmodzi mpaka kwa tonsefe isiye pambali cholemetsa chilichonse ndi tchimo limene mopheka silimachedwa kutifoketsa ife, kuti tikhoze kuthamanga ndi chipiriro mpikisano umene wayikidwa patsogolo pathu. Ndipo ine ndikupemphera Atate akumwamba lero kuti inu muchize odwala ndi osautsika, ambiri akuvutika kudutsa fukoli ndi miliri ndi tizilombo monga adokotala amazikira izo. Ndipo ine ndikupemphera kuti ukoma wanu wa machiritsa Ambuye ukhale kwa anthu amenewo. Kena kobwere kwa osonkhana athu apang'ono pano mawa uno, ambiri ayendetsa kwa mamayirosi 100 kuyambira usiku watawu ndi kudutsa usiku ndipo mpaka mawa lero. Ndikuyendetsa molimba kuti apite kukachise, ndipo mkwachisanu komanso panseu. Mulungu, ife tikupemphera kuti inu makamaka muwadalitse iwo. Mosakayika ambiri ayenera kuti apereke gawo lalikulu la chakudya chawo cha sabata yakudzayi, kapena chilichonse chimene chikanakhala, kapena zinthu zimene iwo akanakhoza kuwonongerapo ndalama zawo pa mafuta ndi zinthu kuti abwere. Mulungu, iye amene abwera kwa inu wopanda kanthu adzapita ali wodzaza. Inu munalonjeza zimenezo. Ndipo ine ndikupemphera kuti inu mudzaze mitima yawo ndi madengu awo ya miyoyo yawo yodzaza kwambiri ndi zinthu zabwino za Mulungu, kuti iwo achoke akungotumphuka nazo ndi chisangalalo chosaneneka ndi odzaza ndi ulemerero. Basi mulole zikho za anthu ofunika awa zisefukire ndi zinthu za uzimu ndi zabwino zochokera kwa Mulungu. Mudalitse dzanja lililonse, inu mukudziwa chosowa chimene chinali kuseri kwa dzanja limenelo Ambuye. Ine ndikupempha kuti inu muwadalitse iwo mapadera. Ife takuonani inu mu sabata yapitayi, momwe inu munayankhira pemphero modabwitsa mu mphindi zochepa, nthawi za dzidzidzi ndi matenda ndi mavuto. Inu ndinu Mulungu wopezeka palipo onse, woyima ndi antchito ake. Ine ndikupemphera Mulungu kuti inu muyime pafupi ndi awa mawa uno, mupereke kwa iwo chokhumba chawo Ambuye cha mtima wawo. Ine sindikukhulupirira kuti zinali za chinthu chilichonse chodzikonda, chilichonse cholinga chilichonse choyipa kumbuyo kwake. Ine ndikupemphera kuti inu muwadalitse iwo. Ndipo tsopano Atate, ndikumbukireni ine ife lero, ndipo mulole ine ndikhoze kudzichotsa ndekha pa njirayi. Tonse aife, kuyambira kwa abusa mpaka mmusi kwa ana. Mulole ife tithe kudzika tokha pambali pa guwa la Mulungu. Ndipo mutsegule mitima yathu ndi kumvetsera kwa mzimu oyera pamene iye aziyankhula kwa ife. Mutembenuze zotengera zathu za wanu nda kuti tilandire madalitso anu ndi mbali ya kumanja mwamba. Kenako mutsanulire mphamvu ya mafuta odzozera mwa iwo. Ndikutipatsa ife mphamvu Ambuye zimene ife tikuzisowa za masiku amene ali mtsogolo.
Grant this blessing, we ask it in Jesus' name. Amen.
Perekani mdalitso uwu. Ife tikupempha izo mudzina la Yesu. Amen. Ine sindikudziwa. Inu mungotenga nambala yake ya foni. Ndikumuuza kuti ndimuimbira tikaweruka kuchalichi. Ine sindikudziwa. Mundipempherere ine. Ine mbare Jack Moore pa foni ndipo akundika kamizabe kuti ine ndikakhale kumeneko sabata ino. Mukuona, ine sindikungomverera basi mpaka kwa izo maona. Ndipo chotero ine sindikudziwa choti ndichite. Ine ndimamukonda mbare Jack. Ndipo msonkhano waukulu umenewo kubwera kumusi uko. Ndipo iye wakana amuna monga Booth Clibborn ndi iwo kubwerako. Chotero akudikirirabe kwayika kulengezetsa kwake ndi zonse monga choncho. Akudikirirabe kuti ine ndibwere. Chotero ine ndimakonda kumverera kupsinjika kwenikweni kuti ndipite. Inu mwaona, ndipo ine. Ndipo tsopano, pamene ife tikutsegulanso tsopano ku Akorinto wachiwiri. Ndipo ife tiyambira ndime ya 12 ya Akorinto wachiwiri. Ndikuwerenga ndime imodzi yalemba kwa mutu, ngati Mulungu ati alole. Akorinto oyamba, kapena Akorinto wachiwiri kani, mutu wa 12, ndime ya 9. Ine ndikufuna kuti ndiwerenge chiganizo choyambacho, kapena chiganizo chachiwiri chandime ya 9, gawo la icho. Ndipo iye anati kwa ine, chisomo changa ndichokwanira kwa iwe, pakuti mphamvu yanga imapangidwa yangwiro mukufoka. Ndiloleni ine ndiwerenge iro kachiwiri tsopano kuti mutsimikize kuti mwapeza mutuwo. Ndipo iye anati kwa ine, uyu ndi Mulungu akuyankhula kwa Paulo. Chisomo changa ndichokwanira kwa iwe, pakuti mphamvu yanga imapangidwa yangwiro mukufoka. Ndiye ngati ndinga utchule iwo mutu, ndikufuna kugwiritsa ntchito uwu mphamvu yangwiro muchifoko changwiro. Ngati ife tikhala ndi chifoko, ife timakhala ndi mphamvu. Ndi mutu osazilowereka apa munsonkhano wa Chipentekoste kupanga kutenga mutu wa chifoko. Chifukwa nthawi zonse timachitira umboni ndife amphamvu kwambiri. Ndipo ine ndinanenapo kale kuti ine ndimangoyesera kupemphera kudutsa musabata ndi kufufuza chimene chingakhale chabwino choti ine ndichibweretse pamaso pa osonkhana. Ngati zikanangokhala kubwera kuno kuti ndidzamvedwe, ine ndikanakonda ndikanamumva wina wake mawu uno atayima pano. Mwaona mtima mpaka masiku angapo apitawo, ine ndinali uko mu Kentucky ndi anthu ambale Gebhardt kumeneko. Pamene ine ndinachoka pamalo awo, mbale wofunika uyu ndi mkazake ndi banja ndiyo, mpaka ine ndinakhudza ganizo iri. Ine ndinali nditalowa nyumba basi pang'ono izo zisanachitike. Ine ndinali nditayima panja ndipo Donna anati, ndikufuna kuti ndiyankhule ndi mtumiki ameneyo. Ndipo ine ndinapita ku nyumba yawo yaing'ono. Ndipo kumeneko kunali, iye anati, ndinu mbale Branham. Ndipo ine ndinati, inde mayi. Iye anati, ndikuchita manyazi ndi maonekedwe a nyumba yanga. Ndipo iye anati, kuti ndikufunseni inu kuti mulowe. Iye anayamba kulira. Iye anati, koma ine ndili ndi chosowa chotero, ndipo ndili ndi chidaliro cheni mwa inu. Ndipo ine ndinapeza kuti kunali kumene mulongo wathu wang'ono Cox, amene ife timakhala naye kumusi uko, Agogo ang'ono okhala ndi tape recorder akudutsa madera oyandikana nawo akusowera matepi. Ndi zimenezo tu, ndilo lingalilolo. Mukuona, ine ndinayangana pozungulira nyumba iyi, nyumba yaing'ono yopweka, pafupifupi ngati imene ine ndinaliredweramo, koma khoma lodzaza ndi zithunzi za Khristu. Apo panali Baibulo pa tebulo. Ine ndinati, sindinakhalenso ndi ulemu moyo wanga. Uu ndi mtundu wa nyumba imene ndimakonda kulowamo. Iye anapempha pempho la wina wake. Ndipo maola asanu kuchokera pamene ife tinapemphera limodzi, agogo akazi ang'ono awa ndi ine tinapemphera limodzi. Mulungu anali atayankha. Chotero ife tinapemphera kachiwiri, ndipo a Michael ndi ine ndiwo tidazungulira tebulo mawa amenewo. Tinali titawera mitsa ndi kumapempha Mulungu kuti atipatse mwayi wochita china chake kudzera mukuyesetsa kumene iwo anapanga. Ndipo kupyolera mukupempha zimenezo, Mulungu anatsegula njira. Inu mukuona, iye ndi Mulungu. Timayesetsa kupanga zofoka zathu kukhala zowiringula. Timafuna kunena momwe ife tilili akulu. Momwe ife tilili opambana. Ndikuganiza kuti ndi chimodzi mwa zinthu zimene ine Mulungu anandipatsira ine mutuwo. Chinali choti tichotse zimenezo, kuzichotsa malingaliro athu. Mukuona, pali zinthu zazing'ono zimene ife timachita, ndipo ndi chimene ife timabwerera kuchalichi. Ndikudzapeza pamene zolakwa zathu zili. Ndi zinthu zimene ife tikhoza kudzipangitsa tokha bwinoko. Ngati ife tibwera kuchalichi pa china cholinga china kuposa ichi, ine ndikuopa kuti sitingapeze zochuluka zazobwerera kuchalichi. Ife tiyenera kuti tidzibwera kuti tidzapeze zofoka zathu, kudzapeza malo athu oyipa ndi athu momwe kudzaona momwe tilili ochepa. Ndikuyika chidaliro chathu mawina wake amene ali wamphamvu. Koma pamene tikhala ndi zifoko, tilipo ambiri a ife amene timakonda kuchitira umboni kapena timakonda kuganiza kuti ndife osakwanira, ndipo chotero timapanga zimenezo kukhala chowiringula. Ndilibe maphunziro, ndilibe kuthekera, sindingathe kuchita ichi. Ndipo ngati muzisunga zimenezo ndi kumachita izo mwanjira imeneyo, kupitirira kumachita monga choncho, ndiye inu simungathe kuchita chilichonse. Koma chinthu chomwecho chimene ife timachitira kuwiringula mwa zifoko zathu, Mulungu amagwiritsa ntchito chinthu chomwecho kuti agwire nacho ntchitoyo. Mukuona, iye amatidikirira kuti ife tifike pa chikhalidwe chimenecho kuti iye akhoze kutigwiritsa ife ntchito. Ife timatenga zowiringula ndi kuti chabwino ine sindingathe kuchita izi, ndine wosakwanira, ine sindingathe kuchita izi. Ndipo Mulungu amatenga chinthu chomwecho kuti agwire nacho ntchitoyo. Izo nzona ndicho chifukwa chimene iye amatisankhira ife, chifukwa ife tili muchikhalidwe chimenecho. Sopano izo zikumveka zachilendo, koma maminiti pang'ono chabe ife tifika kuchifukwa chake ngati Mulungu alola. Ife tikupeza monga ife takhala tikuwerengera kuti zifoko ndi kukanidwa. Ndipo tikupeza kuti anthu amenewo amene ali ofoka kwambiri ndi okanidwa ndi dziko lakunja, ndi amene amakhala ngwazi za Mulungu, amene amagonjetsa pa mzere wa kutsogolo, amatenga iwo amene ali amadzimva okha kuti ndi osayenera. Uko kunali mbale wa Methodist atatu a iwo amene amabwera ku mpingo uno ochokera uko ku Ohio kapena kumpoto kwa Indiana. Iwo ananena kwa ine osati kale kwambiri, anati mbale Branham anati ife tangolandira kumene mzimu oyera, kodi tsopano tingafunefune mphatso za utumiki wathu? Ine ndinati musachite zimenezo, zisiyeni izo zokha. Ndipo anapotoloka ndipo anandiyang'ana ine, anati ndangowerenga kumene buku la mbale wina limene linatiuza ife kuti tikalandira mzimu oyera, ife tikuyenera tizifunafuna mphatso kuti awa agwiritse ntchito mzimu oyera uwu. Ine ndinati ndipo nkukhala munthu wodzikweza. Mukuona, ngati mungazindikire mu Baibulo, nthawi zonse amakhala iwo amene amayesetsa kuti achoke kwa izo amene Mulungu amawagwiritsa ntchito. Nthawi zonse munthu akafuna kuti achite china chake, ndipo akuganiza kuti ali nako kuthekera kokwanira kuti akhoza kuyigwira ntchitoyo, Mulungu sangakhoze konse kumugwiritsa ntchito munthu ameneyo. Tamuyang'anani Mose akuthawa, tamuyang'anani Paulo akuthawa, ndiyena onse a iwo akuyesetsa kuti achoke kwa izo. Ine ndinati, musafunefune kaligonse, Mulungu ali ndi chilichonse cha inu. Iye adzapereka icho kwa inu. Mukuona, ndipo Mungu omulola iye asamalire zimenezo. Ine ndinati, ndiye mumapeza nthawi zina monga zimene tili nazo lero. Kuti aliyense akufuna kuchita ichi ndi kuchita icho ndi kukhala munthu wamkulu wina wake. Tayang'anani chimene ife tinalowa nacho icho. Inu mwaona, malo moyesera kuti tikhale opambana, ife tikuyenera kuti tidziyesera kuti tipeze momwe tingakhalire ang'ono. Mukuona, tikatero Mulungu akhoza kutigwiritsa ife ntchito. Ine ndili ndi malemba angapo olembedwa apa, amene ine ndikuyenera kulozerako. Ine ndikuganiza. Koma ine ife, ine mwina mwake, sindikhala ndi nthawi yoti ndichite zimenezo. Koma ife tiri, zindikirani kuti zimatengera wofoka ndi wokanidwa, ndipo kwenikweni waziri yonse mene Mulungu anayamba wakhalapo nayo pa mzere wa kutsogolo, anali munthu wa mtundu umenewo. Munthu amene anakanidwa, munthu amene ankaganiza kuti anali wosakwanira, munthu amene analibe kuthekera konse, ndiye ndi munthu amene amakhala mu chikhalidwe chabwino kuti Mulungu ayambe kumugwiritsa ntchito. Uko nkulondola. Ndi pamene iwo amamvelera ngati kuti iwo sangathe. Iwo alibe kaligonse. Ndi pamene Mulungu akhoza kuwagwira iwo ndi kuchita nawo china chake. Mukuona, pamene ife tikuganiza kuti tingathe kuchita zimenezo, ndiye Mulungu sangatigwiritse ife ntchito. Chifukwa ife tikufuna kuchita izo toka. Ndipo kenako mbali nayo timakhala ndi kumvelera uku ndipo timaganiza ndiye kuti ndife osakwanira. Ndipo sitikufuna kuchita zimenezo. Komano ngati ife titangomvetsera kukuitana kwa Mulungu. Icho ndi chinthu chomwecho chimene Mulungu amafuna kuti ife tilowemo. Maonekedwe a mtundu umenewo. Kuti iye athe. Pamene ife tikhala osakwanira ifeni, ndiye ife timakhala ogonjera ku mzimu wa Mulungu. Nthawi zonse pamene ife tiganiza kuti tikhoza kuchita izo, ndiye kuti ife sitingathe kuchita izo. Koma pamene ife tifika pamalo, pamene ife tikudziwa kuti ife sitingathe kuchita izo, ndiye ife tidzipereka tokha kwa Mulungu, ndipo iye amachita izo. Chotero ndiye ngati tili ife tikuyesera kuti tichite izo, ife tidzalephera. Koma ngati ife tingadzipereke tokha kwa Mulungu, ndiye Mulungu sangalephere. Pali chinthu chimodzi chokha chimene Mulungu sangachite, ndipo ndicho kulephera. Yakhoza kuchita china chilichonse kupatula kulephera. Koma iye sangalephere. Chotero bola ngati ife tikuyesetsa mwa ifeni ndi kudalira pakuthekera kwathu komwe ndi zina zotero chabwino, ife sitidzachita kalikonse. Koma pamene ife tifika pamalo amene ife tikudziwa kuti ndife opanda kanthu, ndiye Mulungu akhoza kutigwiritsa ife ntchito. Chinthu chofunikira, chimodzi mwa zinthu zofunikira zimene tikuyenera kuzidziwa bwino. Tsopano kumbukirani ichi. Ndipo makamaka inu alalike achichepere ndi mamembala wamba chimodzi. Pali chinthu chimodzi chimene tikuyenera kuchigonjetsa ngati tikuyembekezera kukwaniritsa khumbo la Mulungu mmoyo mwathu. Ndiko kuti tikuyenera kujaira ganizo la kuthekera kwa munthu. Ngati tingadzafike pamalo pamene tikuganiza kuti titha kuchita izo ndi nzeru zathu ndi kuthekera kwathu komwe, tikuyenera kudziwa bwino izo mwanjira yoti ife tikhoza kuchichotsa chinthucho ndi kuzika izo pambali kuti Mulungu adzathe kutigwiritsa ife ntchito. Uko nkulondola. Ndi kupanga kudzipereka kwa thunthu. Ife sitingagwiritse ntchito kuthekera kumodzi. Ife tikuyenera kupanga kudzipereka kwa thunthu. Ndipo kuti ubwere kwa Mulungu, iwe ukuyenera kudzipereka kwa iye zonse, soro, thupi ndi mzimu. Chilichonse chimene iwe uli chikuyenera kuperekedwa kwa Mulungu kuti iye akhoze kuchita chifuniro chake mwa iwe ndi mwa ine. Tsopano izo ndi zovuta, ine ndikudziwa, chifukwa ife nthawi zonse timafuna kuyikapo gawo lathu. China chake chimene ife tikuchidziwa. Ife tikudziwa kuti tikufuna kuchita izo. Ife timati chabwino, ine ndikungodziwa kuti zikuyenera kuchitidwa chomwecho. Koma bola ngati mukuchita izo mwanjira imeneyo, zidzakhala zolakwika. Ndipo Mulungu sadzagwiritsa konse khama limenelo. Mwina mwake ndi chithandizo cha Ambuye, ife tilowa mu zimenezo mu maminiti pang'ono. Ndipo kungokuonetsani inu momwe Mulungu sangagwiritsire ntchito kuthekera kwanu.
That's what's the matter with the world today.
Ndipo ndilo limene lili vuto ndi dziko lino. Pali zokuchitikirani zambiri za ku seminari, zoyikidwa kwambiri pa maphunziro.
Too much placed upon
zochuluka zoyikidwa pa ubale kapena chiyanjano mu chipembedzo. Timagomerana wina ndi mzake. Timagomera amuna amene ali ndi kuthekera. Baibulo linati inu mungakhale bwanji ndi chikhulupiriro pamene inu muli tiyeni tione kodi lemba limenelo lili bwanji. Kodi inu mungakhale bwanji ndi chikhulupiriro pamene mukugomerana wina ndi mzake. Pamene tikuyembekezera ndi kuti munthu uyu iye ndi munthu wankulu. Uyu ndi munthu wankulu. Ndingotsamira pa iye. Zimenezo sizimukondweretsa Mulungu pamene inu muchita zimenezo. Ife tiyenera tizitsamira pa Mulungu ndipo Mulungu yekha. Ife sitikuyenera kuti tizidalira kuthekera kwa ifeni kapena munthu aliyense. Ife tikuyenera kudzipereka kwathunthu kwa Mulungu. Palibe kuthekera sindikusamala kuti ndikwandani sikudzagwiritsidwa ntchito pamaso pa Mulungu. Mulungu ayenera kuti atulutsemo kuthekera kwathu konse mwa ife. Iye asanakwaniritse cholinga chake. Ngati iye ali ndi china chake choti ife tichite ndipo nthawi zonse pamene timverera kuti tikuchita ntchito yabwino kwambiri kuchokera mu izo, ndiye ife sitidzatha konse kugwiritsidwa ntchito ndi Mulungu. Tsopano inu mukuti inu mukupanga neno lalikulu moyipa pamenepo, mbale Branham. Ndipo ilo ndi limodzi lotambalala. Koma mungoyang'ana pozungulira ndipo mupeze ngati zili zoona kapena ayi. Tayang'anani pozungulira lero pakuchita bwino kwathu konse kwakukulu kumene ife tikuganiza kuti tachita, ndipo Chikhristu chili kuti mu United States. Tayang'anani pa mipingo yathu yonse ndi zipembedzo, ndi evangeli yathu ndi misonkhano ya machiritso, ndi china chilichonse chimene ife takhala nacho. Ndipo icho ndi chiyani? Zoyipa kwambiri kuposa mamwe zinalili pachiyambi. Ndi zoyipa kwambiri lero kuposa mamwe zinayamba zakhalirapo. Chifukwa ife tayesera kuti tichite izo mukuthekera kwa munthu. Iwo amasonkhana pamodzi ndi kupanga mapemphero atali ndi kupita kunja kuno. Ndipo tinali ndi tsiku lina kumene iwo anali ndi ochuluka chotero 115,000 kapena china chake chonga icho, atasonkhana pamodzi awiri onse achiprotestanti ndi akatolika. Amanena mapemphero ena, ndi kupemphera mapemphero ena, ndi kupanga mapemphero ena, ndi zina zotero. Iwo mwina akanati asasonkhane, izo zilibe kanthu pamaso pa Mulungu. Tsopano ngati ndikukhala wotsutsa mundikhulupire inu, mukuona? Koma ine nda kuyenera kuchikhomerera chinthucho pansi, mukuona? Ukuyenera kuzipanga izo zikhomerere msomali. Ndipo icho chinachita ubwino wanji? Palibe. Ndipo sipadzakhala mpaka munthu aliyense amene amadzinenera kuti ndi Mkhristu adzayeware mphamvu zake ndi kudzipereka yekha kwa Mulungu. Zikadzatero, Mulungu adzakhoza kukwaniritsa cholinga chake potumiza osali chitsimutso. Koma mbale, chimene iye akuyenera kuchita poyamba ndi kutumiza kupha, kukondola kuti ife tiyite kutsitsimuka. Inu mukuyenera kufa musanabadwe mwatsopano. Ndipo mukuyenera kutero. Iye akufuna kudzipha kwa ife eni. Kati si uyu akusowekera kuphedwa. Ndipo ine ndi iye. Tonsefe tikufunikira kuphedwa kuti titsitsimutsidwe mu moyo watsopano. Kugwira kwatsopano. Chiyembekezo chatsopano. Choti chitikira chatsopano. Tikusowekera poyamba tsiku la kulira.
We need a place of yielding to the Spirit.
Tikusowa malo odzipereka kwa mzimu, malo modalira kwambiri maphunziro ndi maprogramu athu. Ndipo ife misonkhano yathu ndi zonse zimene tili nazo. Ife timadalira mgwirizano ndi atumiki osiyana-siyana kuti tigwirizane. Ife timalola ambiri. Ngati ife sitingathe kupeza ochuluka chotero bwanji, ife sitingachite izo. Sitingapite ku mizinda popanda izo. Ndipo kenako, pamene ife tikita zimenezo, ife tikuzipanga izo mu makina akulu kwambiri, amene ali ndi kugogodwa kwa utsi mmenemo. Mwaona? Chotero ife tikuyenera kuti tichoke kwa izo, kuthekera kwa umunthu kumeneko. Ife tikuyenera kufika pamalo amene tingathe kupereka masolo athu ndi miyoyo. Ngakhale kwa mkazi wapakhomo, kwa mlimi, kwa makaniko, kapena aliyense amene ife tili. Ife tikuyenera kudzipereka kwathunthu kwa Mulungu ndi kudziwa kuti ife sitili kanthu. Ndiye nkumulola Mulungu ayambire pamenepo. Kenako iye ayamba kusuntha magwira ntchito. Ndipo izo zikuphatikizapo tonsefe aliyense. Ndicho chinthu chimene ife tikuyenera kuchita.
History proves.
Mbiri ya gare imatsimikizira ikutero tsopano imatsimikizira mbiri ya gare matero kuti Mulungu nthawi zonse amasankha osadziwika kuti akhale odziwika ake. Mulungu amatenga munthu amene si kanthu. Lero pokhapokha ngati ukhala ndi maziko abwino aza Mulungu kuti bwino usayesere kukayandikira mzindawo, usayesere nkomwe ngakhale kukayandikira msonkhanowo. Koma ngati uli ndi maziko abwino ndi kuphunzitsidwa kwabwino ndi zinthu kumbuyo kwako, ukhoza kupita ku mzinda uliwonse ndi kukayanjana nawo, kukakhala ndi msonkhano waukulu chabwino. Si msonkhano, ndi msonkhano chimodzimodzi monga wina uliwonse. Koma iwo umachita wabwino wanji. Mwaona inu. Inu abobe, inu mutenga atsika na angono awa, ndi anyamata akubera, akutafuna chingamu, ndi kumapita kuguwa, ndipo akazi ndamuna, akupita kumeneko, kuti akangonena, iwo anapita kuguwa, kulowa mchipindamo, kukalangizidwa, ndi kubwerera panja, ndi kukakonkhedwa, kapena kumizidwa, kapena chilichonse, chimenewo ali, ndi a. Ndipo chaka kuchokera pamenepo mmodzi wa avangeli athu akulu anati ngati akanadziwa kuti akanatha kusunga 10% ya owatembenuza ake kwa chaka chimodzi iye akanasangalala. Pamene ngati iye akanakhala ndi owatembenuza 1000 chaka chotsatira akuyenera kukhala 10,000 aiwo. Mwaona tikuphonya chandamale, tikuphonya cholinga. Ena ife timamanga izo pakumvetsa kwa runtha, kuti ziwa zonse uyu. Munthu uyu ndi sikolala wophunzitsidwa. Tiyenera tiziwaphunzitsa anthu athu ndi kuwaphunzitsa iwo. Enawo amazikhazikitsa izo pa zogirigisha zina zakuyenda kugwereza, kulira, kufula, kuvina mu mzimu, kapena china chake ntchito ina yotengeka yakunja. Ndipo izi ndi zoyipa basi monga maphunzirowo. Ngati njerekezi sangakupezeni inu kumbali iyi, iye adzakukankhirani inu kumbali iyo. Koma nkhani yake ndi yakuti usakhala ndi chilichonse chimene ungachidalire mwaiwe wekha kapena chilichonse chimene ungachite, basi kwathunthu kupereka kwathunthu kwa zifoko zako kwa Mulungu. Ndikuti ine ndili pano osakhala ndi kalikonse opanda kuthekera kumene ungamakudalire. Fufuzani mbuyo kudutsa mulemba ndi kupeza monga ine ndalembera malemba apa amene ine ndikulozerako. Ena mbuyo kudutsa mulemba ife ndikupeza kuti Mulungu nthawi zonse ankagwiritsa ntchito osadziwika kuti akhale odziwika ake. Iye nthawi zonse ankawatenga iwo amene dziko lawakana, mbado wa makono unali utawakana, ndipo ndiwo mtundu umene iye anautenga kuti awugwiritse ntchito. Walingalirani za atumwi, taganizani za Petro msodzi wopanda maphunziro okwanira kuti alembe dzina lake, Yohane uli ndi osaphunzira. Amuna amenewo, iye anawalambalala olemekezeka ndi ansembe ophunzira ndi anthu otchuka masiku amenewo, masikolala, mamembala a mpingo, ndipo anakatenga anthu amenewo amene ankaganiza kuti iwo anali wina wake, ndipo anakawatenga iwo amene anali osadziwika ndi kuwagwiritsa ntchito iwo. Tsopano wina wake akhoza kukhala mmodzi wa anthu ake, Mulungu akhoza kuwagwiritsa iwo ntchito ngati ali okonzeka kuyiwala kuti iwo ndi wina wake. Ngati iwe wakonzeka kuyiwala kuti ndiwe wina wake ndi kukhala wosadziwika, ndiye Mulungu akhoza kukugwiritsa iwe ntchito ndi kupanga wina wake kuchokera mwa iwe. Ndikuona, koma iwe uyenera kuyiwala kuti ndiwe wofunikira kwambiri. Ndipo ambiri a ife, ambiri a ife timachita zimenezo mu mioyo yathu, mansanga pamene anthu ena, mansanga iwo akangokhala a Khristu, iwo amakhala amwano osanjanitsika ukonkulondola pamene iwo akungotenga mosemphanitsa njirayo. Iwo akupita chobwerera mbuyo malo mopita kutsogolo, pamene zochuluka zimene ungazipeze kuchokera mwaiwe mwini ndi malo ochulukirapo kuti mzimu woyera ulowemo. Monga Elisha anamuza Yosafati ndi iwo anati, kumbani malo awa adzaze ndi maenje. Mukakumba mozama mukhala ndi malo ochulukirapo amadzi, ndipo zochuluka za ifeni za zinyalala zakuthekera kwathu komwe kumene ife tingathe kuzitaya kuchokera mwa ife, ndi pamene tidzakhale ndi malo ochuluka kuti adzazibe ndi mzimu wa Mulungu. Bora ngati tidachita zimenezo. Paulo, amene tangomwerenga kumene apa mu Korinto, mwa Korinto wachiwiri. Ife tikupeza kuti munthu uyu anali munthu wankulu. Iye anali sikolala, munthu wankulu. Koma iye ankayenera kuti ayiware zonse zimene iye ankazidziwa. Kuti adzamudziwe Kristu.
Ine ndiro la ndiwerenga limodzi la malemba awa pa kuti inu mukufuna kuwerenga ndi ine. Tiyeni tidembenuzire kwa Korinto oyamba mutu wa 2 ndi ndime ya 1. Miniti yokha. Ndipo tiyeni tiwerenge apa miniti yokha. Zimene Paulo ananena. Munthu wophunzira wankulu uyu. Zimene ananena za iye mwini. Zimene ankayenera kuchita. Akorinto oyamba, mutu wa 2 wa Korinto oyamba. Ndipo kuyambira ndi ndime ya 1. Mvetserani kwa sikolala uyu. Mwamuna uyu anaphunzitsidwa. Iye ankakhoza kuyankhula pafupifupi chinenero chilichonse chimene chinalipo pa dziko lapansi. Iye ankayenera kudzitamandira za izo. Iye analeredwa pansi paka guru kokhwimitsa ka Afarisi. Ndipo abambo ake anali Mfarisi. Kenako iye anadzakhala Mfarisi wa Afarisi. Ndipo izo zikutanthauza kuti iye anali mwantheradi wokhwimitsitsa wa Afarisi. Iye anali munthu wankulu. Ndipo iye anali ndi ulamuliro. Ndipo iye anali wanzeru. Abambo ake anamupatsa iye maphunziro pansi pa mphunzitsi wapamwamba amene analipo mʼdziko lonse, Gamalieli. Pa nthawi imeneyo anali mphunzitsi wodziwika kwambiri pa iliyonse ya masukulu. Paulo anadzakhala munthu wa mtundu umenewo. Iye anaphunzira chinenero chilichonse. Anaphunzira kuwerenga maganizo. Iye anaphunzira zinthu zonse zosiyana-siyana zimene zilipo mu kuti aphunzire mwanjira imeneyo. Ndipo anatsamira kwambiri ku mkachisi wa wansembe ndi munthu wankulu. Ndipo iye anali akuyendayenda. Akusokoneza mpingo. Mvetserani kwa munthu yemweyu ndi maphunziro onse awa. Iye adamulandira Khristu. Mvetserani zimene iye ananena. Momwe iye analili wamphamvu ndi wankulu. Iye ankayenera kuyiwala izo. Iye ankayenera kuzindikira kuti iye sakanatha kudzidalira pa yekha. Iye ankayenera kuzindikira kuti maphunziro ake sanali kanthu. Iye ankayenera kuzindikira kuti kuphunzira konse kumene iye anakhalapo nako ankayenera kuyiwala chilichonse chimene anaphunzitsidwa. Mvetserani kwa iye tsopano. Ine abale, pamene ine ndinabwera kwa inu. Wosati ndikupambana kwa kuyankhula kwa nzeru, mwaona, kufotokoza kwa inu umboni wa Mulungu. Ine sindinabwere kwa inu kudzakuzani inu, tsopano ndine dokotala Saulo wochokera ku sukulu ya chakuti ndi chakuti. Ine ndine wochokera ku kagulu kakakulu ka chipembedzo ichi. Ine sindinabwere kwa inu monga chomwecho. Pakuti ine ndatsimikizika kuti ndisadziwe chilichonse pakati panu kupatula Yesu Khristu ndi iye wopachikidwayo. Pamenepo mbetserani pa umboni wa munthu onga ameneyo. Ine ndatsimikizika kuti ndisadziwe kalikonse kakuthekera kwanu. Ine ndikudziwa kuti mulibe kanthu mwa inu, ndipo ndangotsimikizika kudziwa chinthu chimodzi chimene ndikuchiona mwa inu. Ameneyo ndi Yesu Khristu, ndipo iye wopachikidwayo, mpulumutsi wopachikidwa pakati panu. Ndizo zonse zimene ine nditi ndizizindikire. Mvetserani kwa iye. Ndipo ine ndinali ndi inu mu ukulu, muchiyani, kufoka, ndi mantha, ndi kunthunthumira kochuluka. Kodi inu mungamulingalire munthuyo, Mfarisi wa Afarisi, mphunzitsi wa aphunzitsi, munthu amene anaphunzitsidwa kuyambira ali mwana chifukwa cha utumiki, ngadzakhale munthu woyankhula bwino amene anali wanzeru ndi walunda, kubwera pamaso pa gulu la anthu monga Korinto ndi kudzati ndinali ndinu mukufoka ndi mantha ndi kunthunthumira kochuluka. Munthu amene analitembenuzira dziko chadalolido, mishonale wankulu amene anayamba wadziwikapo, anavomereza kuti iye anabwera mukufoka, osati monga sikolala wophunzitsidwa, koma mukufoka mantha wopa kuti angachoke pa njira kwina kwake mukundumira kwa churuka chifukwa sanka dalira mukuthekera kwake komwe chifukwa chimene iye ankaopa osati chifukwa choti amaopa kali konse koma iye ankaopa kuti akhoza kumukhumudwitsa mulungu mwanjira ina kuti iye akanasokoneza kuthekera kwake komwe muzimenezo china chake chimene iye anali atachiphunzira chimene iye anali nacho iye ankawawuza iwo kuti sitinabwere kwa inu ndi ulemu wakuyankhula uwu ine ndikubwera kwa inu mantha kuti ndibwere mwanjira imeneyo koma ine ndikubwera kwa inu wosadziwa kalikonse koma Khristu ndi iye wopachikidwayo ndipo ine ndinabwera kwa inu mu mantha ndi kufowoka ndi mukunthunthumira kochuluka ndipo kuyankhula kwanga ndi kulalikira kwanga sikunali ndi mawu okopa anzeru za munthu koma muchionetsero cha mzimu ndi mphamvu tamvetserani kwa munthu uyu amene anali wankhondo anali atadzivula yekha amen ngati pali chilichonse chimene masukulu athu akusowa lero ngati ndi chilichonse chimene mipingo yathu ikusowa lero ndi kudzivula okha maganizo anu omwe ndi kuthekera kwanu dzivuleni nokha pamaso pa mulungu pokhapokha mutayesera kupanga kanthu mwa inu eni ine ndikuyembekeza inu izo zikufika pansi mozama kwa ife ziwiri zonse pano ndi dziko la tepi nalonso kuti muzindikire kuti simukuyenera kukhala kanthu osati odziwa zonse osati wina wake wamkulu koma osadziwika inu mukhale mukuyenera kusanduka fumbi mukuyenera kufika pamalo amene mukudziwa kuti inu si kanthu ndipo osabwera konse pamwamba pa izo pakuti nthawi yomweyo inu mukangokwera pamwamba pake inu mudzakwera pamwamba pa mulungu mukuyenera kudzisunga nokha mufumbi ndi panjira yopita ku Damasiko mukuyenera kudzipatula nokha pa akavalo anu apamwamba ndipo izo ndi zakuli konse uno ndi mdziko la tepi kuyankhula kwanga iye anati sikuli mu mawu okopa a munthu ndi nzeru za munthu koma muchionetsero cha mzimu wa mphamvu tsopano penyani zachiyani Paulo chifukwa chiyani iwe ukuchita izi mphamvu kuti chikhulupiriro chanu chisakhale mu nzeru za anthu koma mu mphamvu ya mulungu mlaliki wotani munthu wankulu uyu amene iye anamufunafuna mulungu ndipo anati mulungu ndine wofowoka ndipo ine sindikudziwa choti ndichite ine ndikumba kupemphani inu mulungu kuti mundilimbikitse ine ndipo muchotse zofowoka zanga kwa ine ndi zinthu izi kuti ine ndikhale wamphamvu mulungu anayankhulanso momuyankha iye anati Paulo mphamvu yanga imakhala yangwiro mukufowoka kwako kenako Paulo anati pamene ine ndili wofowoka ndiye ine ndimakhala wamphamvu ine iye anati ndiye ndidzatero ndidzazitamandira mu zolephera zanga za zifowoko zanga ndi zina zotero ndikumuthokoza mulungu kuti ndachotsa zonse mwa ine ndipo pamene ine nditulutsa chili chonse mwa ine ndiye mulungu akhoza kulowamo koma pokhapokha ngati ine ndili ndi zina za ine mwini mmenemo ndiye mulungu sangalowemo pamenepo ndi zimenezo ife timamubanikitsa iye timamuthamangitsira kutali ndi zathu kuchokera kwa osauka ife kufikira kwa olemera ife kuyambira kwangodo kufikira wamkulu timamuthamangitsa mulungu kuchoka mmoyo mwathu chifukwa cha ife eni nthawi zambiri ndimanena kuti ndani wamkulu amene ine ndili naye ndi William Branham iyeyo ndi amene amakakhala pa njira ya mulungu iyeyo ndi amene amakhala waulesi ndi iyeyo amene amafika pamalo amene nthawi zina amaganiza kuti akhoza kuchitapo kanthu ndipo pamene iye atero izo zimamukankhira mulungu kunja kwa chithunzicho koma pamene ine ndimuchotsa munthu ameneyo amene anifika pamalo amene iye wachoka pa njirapo ndiye mulungu akhoza kubwera ndi kudzachita zinthu zimene William Branham sakuzidziwa ndi pamene mulungu akhoza kukugwiritsani inu ntchito ndi pamene iye akhoza kumugwiritsa ntchito aliyense wa inu iye akhoza kumugwiritsa ntchito aliyense pamene tichoka pa njirayo koma ngati tadzika katokha pa njirayo ndiye ife sitingathe chabwino tsopano ife tikupeza munthu wamkulu uyu Paulo. yanali kalonga pakati pa alaliki yankalemekezedwa ndi chipembedzo chilichonse. Munthu ameneyo akanatha kupita ku mzinda ndi kukakhala ndi msonkhano kuikonse. Chifukwa chiyani? Iye anali ndi zomuyenereza. Bwanji? Iye anali wankulu kwambiri ndipo otsimikizika kwambiri kuti aphwanye anthu onse amene anali ofoka, mpaka iye ankalandira mphamvu kuchokera kwa wansembe wankulu, ulamuliro wapamwamba kwambiri, kuti amange mmodzi aliyense wa Khristu amenewo, mphamvu za ndale zochokera ku mpingo wake kuti akawamange onse aiwo. Iye anali wamphamvu. Iye amatha kumanga Khristu ndi kuwaponya iwo mu ndende chifukwa iwo sankagwirizana ndi iye pa ziphunzitso zake za theology, pa ziphunzitso za afarisi ndi asaduki. Iye anali akuwamanga Akhristu, koma zindikirani, iye ankayenera kuti akhale womangidwa iye mwini, chotero kuti iye athe kutaya izo. Iye akanakhoza kutaya mphamvu zake ndi ulamuliro. Iye anadzakhala womangidwa iye mwini kuti ataye chimene iye anali nacho, mphamvu yomangira. Iye ankayenera kutaya chimene iye anali kuti akhale womangidwa. Mulungu amawapitirira olemekezeka. Iye anawapitirira ansembe. Iye anawapitirira iwo amene anali odzitukumula. Ndipo iye anasankha Paulo, munthu wankulu uyu, ndipo anamugwetsera iye mu fumbi la dziko lapansi ndi kumachita zinthu zimene iye monga enawo ankachitira. Iye anawapanga iwo kuchita mwa anamupangitsa kuti achite mofanana ndi amene ankawamangira. Iye anamumanga Paulo ndi mzimu wa Mulungu kuti akamumasule iye ku mphamvu imene iye anali nayo yomangira Akhristu. Ndiwuzeni ine, Mulungu samadziwa chimene yakuchita. Iye anachotsa mphamvu zake kuti ataye zake kugwira kwake. Ndi atumiki angati amene Mulungu angawagwiritse ntchito mawu uno ngati iwo atangomulola Mulungu awamange iwo ndi mawu ake ndi mphamvu yake ndi kuwamasula iwo ku mphamvu ya zipembedzo zimenezo ndi mabungwe? Ndi anthu angati odzipereka mu mzinda uno mawu uno amene amapita ku mipingo yayikulu ya bungwe iyi? Ndi angati iye angakhoze kuwadzaza ndi mzimu woyera ndi kuyatsa dziko lino ndi uthenga ndi mphamvu? Ngati iwo atangotenga ndi kudzimasula okha ku mphamvu imene ali nayo ndi kumangidwa ndi mzimu wake kukhala monga Paulo anali, apolo wachikondi wa Mulungu. Mulungu anamutenga Paulo ndipo anamupanga iye kapolo, anamumanga iye kwa iye mwini, ndipo anamutumiza kwa mitundu amene iye ankawada. Koma inu mwaona, iye ankayenera kuti amasulidwe ku mphamvu yake ya chipembedzo kuti akamangidwe ku mphamvu ya Mulungu. Iye ankayenera kutaya mphamvu yake ndi kukhala wofoka wopanda kanthu kuti alandire mphamvu ya Mulungu, kuti akakhale womangidwira kwa Mulungu, kuti azikachita chimene Mulungu angamuwuze kuti achite. Ichi ndi chimene tikuyenera kuchita lero. Ndi chimene ine ndikuchifuna. Ichi ndi chimene munthu aliyense akuchisowa. Ndi kudzitaya yekha, kutaya kuthekera kwake, kutaya chimene iye ali, kuti akhale ndi kudzipereka kwathunthu kwa mzimu woyera. Kazi wa pa nyumba akuchisowa chimenecho, mwana wa sukulu akuchisowa chimenecho. Ife timatenga ngakhale ana athu ang'ono, nyamata wina wang'ono amene ine ndikumuganizira dzulo masana kapena dzana kapena tsiku lina. Iye anadzalowa ndipo anamutenga mulongo wake wankulu kuti alembe phunziro lake mwachangu. Ndipo anatuluka ndipo anakawawuza nyamata ang'onowo. Anati, mafunso amenewo anali opweka. Mwaona, iwo amaphunzitsidwa pafupifupi kuti azinama. Zikanakhala zabwino bwanji, ndipo anthu amenewo ndi mizati mu mpingo. Zikanakhala zabwino bwanji kwa Atadi mawa pa nthawi yakadzutsa kunena John akulemba mayeso ake lero. Oh Mulungu, mukakhale ndi John, mukamuthandize John. Iye anandifunsa ine mchipinda mawa uno. Anati, Atati, mundipempherere ine lero, ine ndikuyenera kukumana ndi mayeso anga. Mundipempherere ine, ndingakonde mwana wanga akapeza yabwino yokongola efu pa khadi lake kutiwalephera kuposa kuti ndingakhalire ndidadziwa kuti wapeza e ndi kubera pa izo.
What we need is to lose ourselves.
Inde bwana, chimene tikusowa ndikudzitaya tokha kudalira kwathunthu mphamvu ya Mulungu. Sobano, womangidwa, Mulungu amadutsa olemekezeka ndipo amatenga ofoka. Mulungu amawadutsa iwo amene amadzona kuti ali china chake. Ukamutenga wina wanga amene samudziwa kalikonse kudongosolo. Zambire ntchito yake moyo wawo. Ndichimene ife timapeza. Mulungu ananena kwa Paulo, mphamvu yanga ndi yangwiro muchifoko chako. Yanga, mphamvu yanga inakhala yangwiro mochuluka pamene iwe ukukhala wofoka kwambiri. Mukadzipereka kwa ine mochuluka ndithe kukugwiritsani ntchito bwino. Mukamayiwala mochuluka zamaphunziro anu ndi pamene mungayiwale mochuluka za chipembedzo chanu, mochuluka momwe mungayiwale za zinthu zanu ndi kudzipereka nokha kwa ine ndikhoza kukugwiritsani ntchito mochuluka chifukwa mumakhala wofoka. Ine ndi chipanga cholinga changa kukhala champhamvu. Mulungu akhoza kupanga mphamvu kuchokera mukufoka. Chifukwa chake iye nthawi zonse amachita zimenezo. Pamene iye anasankha ophunzira ake, ndani akanaganiza kudzichepetsa kwa mwana wake yemwe pamene iye anabadwa mukhola, mukhola la manyowa, mukhola la ng'ombe, ndipo anakulungidwa muchovala cha pagoli. Mwaona, iye akanakhoza kubwera kudzera mu nyumba ya chifumu. Iye akanakhoza kutsikira pansi makonde akumwamba ndi zonse ulemu wa thunthu wa ngero. Koma iye anasankha kumupanga Khristu kukhala chitsanzo cha ife kwa ife, ndipo iye anamubweretsa iye mukudzichepetsa. Iye sanamuphunzitse konse iye mumasukulu a mdziko lino, koma iye anamuphunzitsa iye ndi mphamvu yake yomwe kuti iye athe kudzipereka iye yekha kwa thunthu, osati kumalingaliro a munthu kapena mphamvu ya mdziko, koma kudzipereka yekha ku mphamvu ya Mulungu. Ndipo ndicho chimene ife tili lero. Ife timadzipereka tokha lero muzipembedzo zathu zazikulu ndi madera. Ife timadzipereka tokha kwa chipembedzo chimene icho chikuyenera kuti chinene chimene iwo amanena pa izo. Koma zimene zambi zonse pana ndi chifuniro cha Mulungu. Ife tikuyenera kudzipereka tokha kwa mzimu wa Mulungu ndi kupita kumene mzimu wanena kuti tipite. Uko nkulondola Ahebri a Mulungu amene ife kapena asilikali a Mulungu kani ngwazi. Ife tangowerenga kumene mu buku la Ahebri mutu wa 11 ndi ndime ya 34.
Kuchokera mu zofoka
analimbikitsidwa. Iwo ankayenera kufoka asanakhale yamphamvu. Kuchokera mukufoka kwawoko iwo analimbikitsidwa. Inu amene mukulemba malemba kunja uko Ahebri 11:34 chabwino. Apa pali china chake chotitonthoza ife. Apa pali china chake chimene chimalimbikitsa kuchokera mukufoka ndi kudzichepetsa. Mulungu amasankha anthu kuti amangepo ufumu wake. Ngati ife tidze kafike konse kumwamba, ngati ife tidze kayime konse mukukhalapo kwa Mulungu ndi mtundo wake, ife tidze kayima mugulu la anthu amene anakhala ali ofoka ndi okanidwa ndi otadira kunja ndi dziko ndipo osadziwa kanthu. Kodi sizodabwitsa kuti Mulungu anatifanizitsa ife ndi nkhosa? Nkhosa ndi chinthu chonse atha kudzithandiza chimene chilipo. Palibe chimene chilibe chitetezo chokwanira kuposa nkhosa. Kalulu amatha kuthamanga, gologolo akhoza kukera mu mtengo, galu akhoza kuluma, mkango ukhoza kung'amba, kavalo akhoza kumenya, mbalame ikhoza kuwuluka, koma nkhosa imaima yosatha kudzithandiza. Ndipo umo ndi pomwe Mulungu amatifunira ife, kuzindikira kuti ndife osakwanira kwathunthu. Ndiye Mulungu amamutenga munthu ameneyo ndi kuyamba kudziwumba yekha mwa munthu ameneyo. Kupanga manja ake kuchita chimene Mulungu akanakhala ndi manja akanachita. Kupanga milomo yake kuyankhula chimene milomo ya Mulungu ikanadzayankhula. Chifukwa si yake, iwo ndi a Mulungu. Iye amayamba kumanga khalidwe, amayamba kutenga kufoka uku ndi kudzipanga iyeyo mwini yekha. Iye amatibweretsa ife kuno pa dziko lapansi kwa pamenepo ndife ophunzitsidwa, ndife anzeru. Koma inu munayamba mwazindikirapo mizere timibado amene ife titenga mwachitsanzo monga mwa Abele. Kuchokera kwa Abele kunabwera Seti. Kambado ka Seti kanadzabwera m'musi momwe mpaka ku nthawi ya Nowa. Onse iwo anali alimi odzichepetsa chabe. Koma ana a Kaini anali anzeru, ochenjera, ophunzira, amuna akulu, omanga, akatswiri achimuna. Koma mbali ya Mulungu anali wofoka ndi wodzichepetsa. Umo ndi momwe Mulungu ankagwiritsira ntchito iwo. Umenewo ndi mwayi wa Mulungu. Ndiyo njira ya Mulungu yofikira kwa ife. Ndi pamene ife tafowoka, ife timapeza china chake ndiye. Izi zimalimbikitsa ndithudi chifukwa ufumu onse wa Mulungu umamangidwa kuchokera mwa anthu otere. Ndiye pamene inu mufika ku njira ya mtundu umenewo, ndiye inu mukhoza inu muli mu ufumu wake. Nkhaniyo ndiyakuti ndi ife, kuti osati kuti ndife ofoka kwambiri. Nkhani ndiyakuti ife ndi amphamvu kwambiri. Ndife amphamvu kwambiri basi. Ndizo zonse. Chinthu chake ndichakuti ndife amutu kwambiri. Ndikakulondola ndife amphamvu kwambiri mutu mwathu. Ife timadziwa zochuluka. Mulungu amafuna kuti achotse izo mwa ife. Ukonkulondola. Ndife amphamvu kwambiri. Ndife amphamvu kwambiri kuti tidzipereke kwa iye. Ife timadzipereka kwa ife eni. Ife tikuyenera kuganiza. Chabwino tsopano apa ine ndili ndi nzeru zokwanira kuti ndidziwe. Ine ndinadabwitsidwa mausiku angapo apitawo pamene amayi ankadwala uko kuchipatala. Ndinapita ku panali dona wang'ono pafupi ndi chitseko. Ngati dona wang'ono ameneyo ali pano, inu mundikhululukire ine mlongo. Iye ndi mtsikana wang'ono wa ku Kentucky wochokera ku musi uko. Ndipo ife tinali, ndipo amenewo anali apongozi ake akazi. Ndipo ndinali kuyankhula ndi iye usiku umenewo. Mkazi anga ndi ine. Kumeneko pafupifupi wanikoloko mmawa. Ndipo mamuna wake anali atagona pansi. Ndipo anapita kukagona. Iye anati, choka muno, iwe siwabwino kwa amayi ako muli monse. Ndipo anamuthamangitsa iye, mamuna wake, kutuluka mchipindamo. Chifukwa iye anali atagona molunjika pa chitseko. Kumene anamwino, palibe amene akanakhoza kulowamo. Akungoliza mkonono, pansi. Chotero iye anamudzutsa iye. Ndikumuthamangitsira iye panja. Ndipo iye anayamba kuyankhula pamenepo. Ine ndinayamba kuyankhula ndi iye za Ambuye ndi zina zotero. Ndipo anati, chabwino, iye anati, zonse zimene ine ndimadziwa zinali khasu mu chigamba cha fodya. Mawa molawirira, kudula udzu ndi kutchisa fodya ndi zina zotero monga choncho. Anati, koma ndikuwuzani inu, anati, abambo anatitumiza ife aliyense kusukulu. Ndipo anati, ife tilibe kukhudza. Ine ndinaganiza chabwino mwina mwake ndi chifukwa chake. Mwaona inu mukuyenera kuti mutalikirane ndi zinthu za mdziko. Tsopano sindikuthandizira umbuli, ayi sichoncho. Koma ine ndikuyesera kuganiza ukafika pamalo amene ukuganiza kuti umango dziwa zambiri. Mpaka palibe wina akudziwa kalikonse za izo. Kudziwa kwawo nkwabwino bola ngati sikusokonezana ndi malonjezano a Mulungu. Ife timalamuliridwa ndi zokhudzira zisanu. Ndipo zokhudzira zisanu zimenezo kuona, kulawa, kukhudza, kununkhiza ndi kumva ndi zabwino kwambiri. Mpaka izo zidasokoneza chokhudzira cha chikhulupiriro. Ndiye pamene izo zibwera motsutsana ndi chikhulupiriro, ndipo mumadziwa bwanji amene ali wolondola. Chifukwa chikhulupiriro nthawi zonse chimagwirizana ndi mawu. Ndiyeno ngati chikhulupiriro chako chikutsutsana ndi mawu, kapena iwe kuganiza kuti icho chili, ndiye kuti iwe ulibe chikhulupiriro. Iwe uli ndi chikhulupiriro chodzipangitsa. Uli ndi kudzitamandira mu zokhudzira zakozo, pa maphunziro ena amene iwe unaphunzirapo, kapena china chake. Koma pamene iwe uchoka kwa izo ndi kudalira kwa thunthu pa chikhulupiriro, ndipo chikhulupiriro chitakokha kumangidwa pa mawu a Mulungu. Chikhulupiriro cholondola. Dokotala nthawi ina anandiuza ine, anati, ine ndikukhulupirira Bili. Ngati anthu amenewo, ngati ungawawuze iwo kuti apite kunja kumeneko ndi kukagwira nsanamira imeneyo, mtengo umenewo, ndipo iwo nkukhulupirira kuti iwachira, iwo akhoza kukachira chimodzimodzi basi. Ine ndinati, ayi bwana, izo sizingatero wadokotala, chifukwa cha chinthu chimodzi ichi. Mwaona, anthu amenewo akudziwa kuti iyo ndi nsanamira chabe. Iwo amadziwa kuti palibe ukoma kapena mphamvu mu nsanamira imeneyo. Koma munthu aliyense amene ndi wokhazikika mmalingaliro angadziwa kuti amenewo ndi mawu a Mulungu wamoyo, kuti ine ndikhoza kukhazikisa chikhulupiriro changa pa izo ndikudziwa kuti iwo ndi pakuti atero Ambuye. Ndipo ngati chilichonse chili chotsutsana ndi iwo, ndiye ine sindimakhulupirira zokhudzira zanga. Ayi bwana, ndimangozisiya izo zokha. Muziyenda ndi chokhudzira chanu china, chokhudzira cha chikhulupiriro. Chabwino, Mulungu amawatenga anthu amenewo kuti achite Pamene iwo ali osadziwika, iwo amadzipereka kwa iye. D.L. Moody wa ku Chicago, iye anali wa ku Boston. Iye anali wosoka nsabako. Munthu wang'ono wochepa, wosakwanira. Sankadzidalira yekha. Ndipo ine mutenge masukulu opambana awa amene iwo ali nawo. Sukulu ya Mude kuntunda uko, ngati Dwight Mude akanadziuka kachiwiri, ndikuona sukulu imeneyo. Chinthu choyambirira chimene Dwight Mude angachite ndi kuchotsa sukulu imeneyo. Ngati Martin Luther akanauka, chinthu choyambirira chimene iye akanachita ndi kuchotsa bungwe la Chilutera. John Wesley angadzachita chimodzimodzi. Amuna amenewo sanayambitse konse mabungwe amenewo, anali amuna amene ankawatsatira iwo. Amene ankachita zimenezo.
Paulo sana upange mpingo bungwe nkomwe. Chifukwa iye anati iye mwini, ndikadzachoka ine, anthu amukhamulanu lomwe adzauka pakati panu. Akuyankhula zinthu zopotoka.
Zinali pambuyo pa imfa ya Paulo ndipo zaka 100 kapena ziwiri zidatha izi. Kuti iwe anapanga mpingo wa Katolika, bunge royamba.
Amuna anadzuka, zinali pambuyo pa imfa ya Mude kuti iwe anali ndi sukulu ya Mude. Pambuyo pa imfa ya Wesley kuti iwo anadzapanga mpingo wa Wesley. Pambuyo pa imfa ya Luther kuti iwo anadzapanga mpingo wa Luther. Mulungu amatumiza ngwazi ndipo iwo amamanga.
Zosa nabwitsa Yesu anati inu makoma oyeretsedwa. Iye anati inu mumakongoletsa manda aneneri. Ndipo inu ndi amene munawayika iwo mmenemo. Ukonkulondola, amuna akulu awa amauka kenako iwo amawamangira iwo chikumbutso. Ine ndikuganiza chimodzi-modzi monga David. Anatumikira Mulungu bwino mukambado kake, chotero ndiyo njira yake yochitira izo. Mulole mabungwe ndi zinthu kumeneko zimene zikhale kutali ndi inu. Mude wokonza sabato wang'ono wakale, iye anali wofoka, iye anali chitsanzo chakufoka. Chinthu choyambirira chimene chimanenedwa chimene Mude anachita, iye analibe maphunziro komwe. Ndipo galamala yake inali yoyipa kwambiri, inali yoopsa. Munthu anabwera kwa iye nthawi ina ndipo anati, bambo Mude, nati, galamala yanu ndi yoyipa kwambiri imene ndinayamba ndayimvapo moyo wanga. Iye anati, ndikupindula miyoyo ndi umbuli wanga. Iwe umachita nawo chiyani maphunziro akowo? Ine ndikuganiza kuti limenelo linali yankho labwino. Ndithudi linali. Ndipo tsopano iwe ukakhala membala wa sukulu imeneyo, iwe ndithudi ukuyenera kukhala wophunzira wopukutidwa kukonkulondola. Tsopano yeya iwo anasintha icho ndi kulondola kubwerera njira inayo. Ndizomwe anthu amachita. Pamene tinanena kumayambiriro kwa uthenga wanga, malo mwa Akhristu kudzichepetsa okha ndi kudzipatula okha kuti apeze malo ochulukirapo a Mulungu, iwo amayesetsa kudzimangira okha mu chidziwitso chopangidwa ku nyumba, kapena chidziwitso cha sukulu ya ukadaulo, kapena china chake, chimene chimawathamangitsira iwo kutali ndi Mulungu kuposa momwe iwo analili pamene iwo ankayamba.
Ndicho chimene ine ndikuganiza mayitanidwe aguwa ochita kupanga awa. Inu mukamubweretsa iye, ndipo nthawi yotsatira zidzakhala zovuta kateni kuti inu mubweretse iye. Musiyeni iye akhale ndi kumamvetsera mpaka Mulungu atamuchitira china chake.
Ndipo kenako muloleni iye abwere ndi kudzachivomereza icho ndi kuuka akuyitanira pa dzina la Ambuye. Izonzona, zindikirani Mude wofoka mu maphunziro, wofoka mu kuyankhula, iye ankalira miruzi mphuno mwake. Ine ndimangowerenga mbiri yake tsiku lina. Kulira miruzi mphuno mwake, matenda a mphuno, wooneka wang'ono, mwamuna wadazi, ndevu zikulendowera pansi, munthu wang'ono, wochepa, wamfupi, mwathupi. Iye anali wosweka mwathupi, chotero iye analibe kalikonse koma kufoka kopitirira. Koma Mulungu anamugwiritsa iye ntchito kuti aligwedeze dziko mu tsiku lake. Nthawi ina panali mtolankhani anapita ku msonkhano wake, ine ndinkawerenga ndi atolankhani kuti apange ripoti pa mtundu wanji wa munthu umene uyu anali munthu wankulu. Mwamuna wankulu, kodi switch yaing'ono ija ili pati imene mumazimitsira matepi ndi iyi? Ine ndikuyenera kungoyizimitsa iyo pamenepo. Mwamuna wankulu Mude anali, iye anali mwamuna wabwino. Ndipo chotero ya ankakopa chili cha anthu. Ankawasiya iwo ali kakasi. Chotero apo panali mtolankhani anapita kwa bambo mude. Ndipo anati anapita ku msonkhano kukapanga ripoti pa mtundu wakumanga kwakukulu. Monga mtolankhani anangopita ndi kukanena za mvangeri wina wamkulu. Posachedwapa anati munthu ameneyo ndi woyankhula bwino. Iye ndi dokotala wa zauzimu. Amagwiritsa ntchito galamala yabwino kwambiri imene ine ndinayimvapo. Iye amawagwira anthu mukuwerenga maganizo kwake iyakhoza kuwapangitsa anthu kakasi wamude pamene mtolankhani anapita anati ine sindikuona chimene chili mwa iye chimene chili chokopa kwa aliyense anati chinthu choyamba iye ndi wonyansa monga iye angakhalire chinthu chotsatira iye ndi wotheratu mwathupi chinthu chotsatira iye anati iye alibe maphunziro galamala yake ndiyoyipa kwambiri imene ndinayimvapo ndipo anati amakhala akuliza miruzi komanso kupuma befu pamene akulalikira ndipo anati ine sindimaona chilichonse mwa Dwight Moody chimene chingakope chidwi cha aliyense bambo Moody anabweretseredwa nkhaniyo iye anayiwerenga iyo anachita ngati yamuseketsa anati ndithudi ayi ndi mulungu ndithudi anthu sabwera kudzamuona Dwight Moody amabwera kudzamuona Mulungu.
Anthu sasamala kuti mumachitira umboni mochuluka bwanji, iwo amafuna chenicheni china moyo mwanu, chimene chimatsimikizira kuti Mulungu wakugwirani inu. Inu mukhale wa Methodist, Baptist, Pentecost. Chilichonse chimene inu mungakhale, iwo akufuna kumuona Mulungu.
Ukankulondola anthu otchuka, anthu amene ali wofoka ndi ozindikira kufoka kwawo. Yanganani pa Mose, mwamuna wang'ono waluntha. Oh, iye anali sikolala. Iye anali wophunzitsidwa kwambiri mu nzeru zonse za Igupto, mpaka iye ankakhoza kuwaphunzitsa Ahebri. Iye ankakhoza kuwaphunzitsa Igupto, iye ankakhoza kumuphunzitsa aliyense. Chifukwa Mose anali munthu wamkulu, munthu wanzeru. Oh, iye anali munthu wamphamvu.
Mulingaliro la Sisiu Damiu la izo pamene anapanga malamulo khumi kuti iseweredwe. Ndipo iye anamubweretsa munthu uyu amene analipo. Ine ndayiwala dzina la munthu amene anachita gawo la Mose menemo wosewera wina. Koma munthu wamkulu wokhala ndi manja akulu ndi mphamvu. Ndipo Mose mwina anali munthu otero. Ife tikudziwa kuti iye anali wamphamvu komanso wophunzitsidwa bwino. Chotero anadzitengera yekha kuona chosowa cha tsikulo. Oh, Mulungu alole kuti zizimire mpaka mkati. Kuona chosowa cha tsikulo, Mose ndi mphamvu zake zalunda ndi kuthekera kwake kumene ankayenera kuchita nako. Iye anali munthu wanzeru. Iye anali Farao wakudza. Iye anali ndi kuwerenga maganizo. Iye anali ndi mphamvu. Anali ndi mphamvu zakuthupi. Iye anali ndi chilichonse.
Chotero iye anati ndili ndi zida. Ine ndikudziwa zonse za izo. Ndipo ngati pali mwamuna mdziko amene angathe kuchita izo ndi ineyo.
Chotero ndine munthu wa olali. Chotero nditulukira. Ndipo iye anapita kukakwaniritsa ntchito imene inali yolondola ndiponso muchifuniro cha Mulungu. Ndipo iye anapereka luso lake la chibadwa.
Ndipo Mulungu anazikana izo. Iye sakanakhoza kugwiritsa ntchito chinthu chimodzi chimene Mose anali nacho. Iye sakanakhoza kugwiritsa ntchito icho apo kapena iye ngakhalenso iye sangakhoze kugwiritsa ntchito icho tsopano. Mulungu sangagwiritsa ntchito kuthekera kwathu kwa chibadwa. Ife tikuyenera kudzichotsa tokha ndi kuthekera kwathu pa njira ndi kudzipereka kuchifuniro ndi mphamvu ya Mulungu.
Kuti chabwino mbale, ine ndikhoza kulalikira. Iye sangagwiritse ntchito izo bola ngati inu mungathe kulalikira. Izo zili bwino. Ine ndikhoza kuchita ichi. Ine ndikhoza kuchita icho. Simungathe kuchita chilichonse. Chabwino. Ndiye Mulungu sangathe kugwiritsa ntchito icho. Koma ngati mungadzipereke nokha kwa Mulungu. Ndikumulola iye kuti achite izo. Ndino mukuti chabwino mbale Branham, ine ndikudziwa ndine mphunzitsi. Chabwino, bola ngati inu muli mphunzitsi. Bwanji, iye safika patali kwambiri. Koma mzimu woyera ndiye mphunzitsi wathu. Ndithudi, iwo uli. Mulungu anatumiza mzimu woyera kuti udzakhale mphunzitsi pa mpingo. Anthu ena amapita ku sukulu kwa zaka ndi zaka ndi zaka. Kuti iwo amachita chiyani? Amakawerenga zolemba kuchokera mu chipinda chapamwamba ndipo chotero izo nzabwino. Mumatenga phunziro la Sunday School ya fuko. Ine ndilibe kanthu kotsutsa izo. Amenewo ndi mawu a Mulungu ndi zinthu. Koma izo zimayikidwa pamodzi ndi alunda. Izo zikuyenera kubwera mwa mphamvu ndi chiuchitsiro cha Khristu. Ndipo inu simungadalire paluso lanu la chibadwa. Chotero Mose, chipona cha ching'ono ichi, chabwino cha mphamvu. Munthu walunda, yana nyamuka kukachita ntchito yabwino. Koma Mulungu mophweka mwamteradi, sakanatha kugwiritsa ntchito izo. Iye sakanagwiritsa ntchito kuthekera kwake kwa chibadwa. Ndipo ife sitingathe silero kuti ife sitingathe. Mulungu sangagwiritsa ntchito kuthekera kwathu kwa chibadwa. Koma pali chinthu chimodzi chimene Mose anali nacho chimene ndimachisirira. Anali ndi nzeru zokwanira kudziwa kuti anagonjetsedwa. Ife tiribe, ndizo zonse. Ife timapanga chipembedzo chatsopano. Ife timapeza wina wake wokhala ndi mphatso ya machiritso kapena china chake. Achi Pentecoste, inu mwaona, mukuona. Ife sitimadziwa mokwanira basi kuti tizindikire kuti tagonjetsedwa.
The Pentecostal Church.
Mpingo wa chi Pentecoste, Assemblies of God. United, ina yonseyo, zikuona kangati alibe kuthekera kodziwa kuti agonjetsedwa. Haleluya. Ine ndikanakonda, ndikanazipanga izi kumamatira. Iwo agonjetsedwa, kumwe mpingo lagonjetsedwa. Chimodzi-modzi basi monga United States uyu wagonjetsedwa. Akunjenjemera ndi mantha, ndipo mabomba akulendewera uko kwa iwo. Iwo akudziwa kuti anachoka, ndipo akulowetsa moyo wawo ku Gehena. Ndipo iwo agonjetsedwa, mzimu unatuluka mwa iwo. Umayenera kusalaza mitengo kuti utengera nyamata ku nkhondo. Iwo anaona zimene zinachitika mu inayo. Ife tagonjetsedwa, mpingo wagonjetsedwa. Iwo akudziwa zimenezo. Mose anazindikira zimenezo. Ndiye anadziwa mokwanira ndiye. Mulungu anamutengera iye mbuyo kuseri muchipululu kuti akamuphunzitse iye zofoka zina za umunthu. Iye anamutengera iye kuti akamuphunzitse chimene icho chinali. Anaphunzira bwino kwambiri. Ndiye anayamba wapeza pophunziro. Mulungu akuyenera kuti anali ndi nthawi ndi iye kumbuyo uko. Nomukudziwa Mose anali ndi kupsa mtima. Ndipo Mulungu anamupatsa iye mkazi dzina lake Zipora. Iye anali nako nayenso. Chotero ine ndikuganiza kuti chilichonse sinali chosangalatsa kumbuyo kwa chipululu kwa kanthawi. Pamene kupsa mtima kwawo konse kunasiya kuugwira mtima nthawi imodzi. Ine ndikuganiza kuti lingaliro lake dalunta la momwe kuwerenga malingaliro kukuyenera kumulamula munthu silinachite zabwino zochuluka. Chifukwa pamene iye anali pa ulendo wake wa ku Igupto, ine ndikumuona Zipora akadali ndi kupsa mtima. Iye anadula khungu la mwana wake wa mwamuna ndipo analiponyera ilo pamaso pa Mose. Anati, ndiye mwamuna wa magazi kwa ine. Ndipo Mulungu anamukwiyira iye kwambiri iye. Anakamusaka iye nyumba ya alendo. Ngati iye akanamupeza iye akanamupha. Ine ndikuganiza panali zinthu zazing'ono zimene Mulungu ankayenera kuti amuphunzitse iye kumbuyo uko. Mwaona kuti iye anali munthu. Nzeru zake zonse za ku Igupto ndi mphamvu zake zonse za luntha. Mulungu sakanakhoza kugwiritsa ntchito imodzi ya izo. Ndimubwere ndikuti tsopano Ambuye, ine ndaphunzitsidwa kwa zaka 40 tsopano. Ndine wophunzira wa luntha. Ine ndikhoza kuwerenga mobwereza Bible limenero ndi maso anga otseka. Mulungu sangagwiritse ntchito pang'ono za izo. Mukuona? Ayi. Ine ndi wampingo waukulu kwambiri umene ulipo mdziko. Ine ndine ichi Ambuye. Ndine wa Pentecoste. Ine ulemerero kwa Mulungu. Ine ndangulandira kumene mzimu woyera usiku wina. Haleluya. Inu mundipangitsa ine kuchita chakuti ndi chakuti. Mulungu sangagwiritse ntchito kalikonse ka izo. Ayi. Nthawi zonse mukagonjetsedwa ndi kuzindikira kuti mwagonjetsedwa. Ndipo kenako bwererani, ndipo mudzadzichepetse nokha. Khalani ofoka, mudziwe kuti ndinu munthu. Ndipo palibe walunta wanu amene angachite kwa zofoka za umunthu sizidzagwiritsidwa ntchito konse ndi Mulungu. Mulungu mwa zofoka za umunthu amadzitsanulira yekha mwa inu. Kenago iye amadzigwiritsa ntchito yekha. Inu mumango khala chida ndithudi. Inu mukuyenera kudzichotsa nokha panjirapo. Mose, iye anaphunzira. Iye anaphunzira zofoka za umunthu mwabwino kwenikweni. Iye anaphunzira izo mwabwino kwambiri. Mpaka pamene Mulungu anamuyitana iye, iye anali ndi zofoka zisanu ndi ziwiri. Zimene yakanakhoza kutsutsana ndi kuyitana kwa Mulungu. Ndinu munayamba mwaphunzirapo mugawo loyamba la Exodo, zofoka zisanu ndi ziwiri, ine ndazilemba izo apa, ndikufuna kuti mumvetsere kwa izo. Chofoka choyamba chimene anali nacho chinali kusowa kwa uthenga. Chofoka chachiwiri chimene anali nacho chinali kusowa ulamuliro. Chofoka chachitatu chimene anali nacho chinali kusayankhula bwino. Chachinayi chinali kusintha. Chachisanu chinali kupambana. Ndipo chachisanu ndi chimodzi chinali kuvomereza. Tsopano inu mufanizitse zanu ndi zake ndipo muone ngati inu mungabwere ndi izo. Muone ngati inu mungakhoze kukhala wofoka monga iye anali. Ambuye, ine siwabwino, sindingathe kuyankhula. Ine ndinapha munthu wa ku Igupto, sindingathe kubwererako. Oh, chilichonse, saka ndilandirako ine, ndilibe uthenga. Ine ndili sindimatha kuyankhula. Ndipo ndine wochedwa poyankhula. Ndipo mukuona momwe iye analili, iye sanali kanthu. Bale, iye anali atachiritsidwa. Eya, Mulungu akanakhoza kumugwiritsa ntchito iye. Atachiritsidwa mukuona eya ndizo yakhoza kutigwiritsa ife ntchito titatha kuchira kupeza kuti PhD yanga ndi LLD ndi awiri ma LLD kapena chilichonse chimene chingakhale madigiri yanga onse si kanthu Mulungu sangakhoze kuwagwiritsa iwo ntchito yabwino ndine wa Assembly of God ndine wa Oneness ndine wa Baptist ndine wa Presbyteria Mulungu sangagwiritse ntchito mpangono pomwe za izo, mukachoka komwe changu kwa izo, chabwino. Kwabwinoko inu mungadzipereke nokha kwa Mulungu. Monga mneneri anali anati, ndine munthu wa milomo yodetsedwa, ndipo pakati pa anthu odetsedwa, ndipo ngero anapita ndipo anakatenga zopanira, ndipo anakwera kupita ku guwa la nsembe, ndipo anakatenga khala la moto, ndipo anakakhudza milomo yake, kenako anafuula kuti, Ambuye, ndili pano. Nditumeni ine. Yeah. Atazindikira kuti iye komabe pokhala mneneri. Iye anali ndi milomo yodetsedwa. Mwansanga pamene ife tingazindikire kuti ife tili sitili kanthu kuti ndinu chabe. Ndinu fumbira dziko lapansi. Mulungu sangakhoze kukugwiritsani ntchito. Inde. Chanu. Chokuchiti zofoka zanu zonse. Sizingafanane ndi Mose. Iye anali ndi zofoka sikisi zosiyana siyana apa. Ndipo anali atapunzira kufoka kwa umuntu. Tsopano tayang'anani pakusiyana pakati pa Mose ameneyo akukumana ndi Mulungu. Ndipo Mose akuyang'ana pa monga lero. Anati, titi, ife tikuswa chakuti ndi chakuti. Ife tikuswa chitsitsimutso mdziko. Ine ndikuwuzani chimene nditi ndichite. Ndikubwerera ndikukapunzira mpaka nditapeza Bachelor of Art yanga. Ndikubwereranso ndipo ndikaphunzira mpaka nditadzozedwa kukhala ndi LLD ndikupita kukaphunzira zowerenga ine ndikachita zonsezi ndikatero ndituluka ndipo ndikakhala mwamuna wa olali ine ndikawapatsa befu anyamata onse awa amene anayamba kunja kuno oh mbale ndikadzipezera nyumba ya madola 3 milioni ndidzipezera makadiraki 12 ndipo oh mbale inu mwina mukhoza osayamba chifukwa inu munagonjetsedwa kuyamba ndi kuyamba inu mwaona koma vuto lake ndilakuti iwo sakudziwa izo iwamaganiza kuti ukuyenera kukhala ndi tsitsi lobiringizika ndi kuvala suti za tuxedo ndi kuti munthu ukukongola kwambiri ndi zonse monga chonchi ndi kukhala kalonga ameneyo ndi chidole cha mkazi Mulungu akufuna amuna amuna awo Mulungu amuna amene angagwedeze koma lero tikufuna Hollywood ife tikufuna china chake chimene chili chosirika maso ife tikufuna china chake chimene chingayankhule mwanzeru moti iye akhoze kutilola ife kugona kwa mphindi zisanu Amene iye la Mulungu mmawa. Mulungu akufuna olekanitsa amene anga mutumize iye ngati mphezi. Kutsutsa tchimo mpaka kumizu. Ndiko kulondola. Kulikumba ilo. Koma ife timafuna zibusa athu aluntha. Anthu ambiri amafuna mbusa wonong'ona. Wina wake wakuti
inde wokondedwa.
Mulungu amafuna mabingu, inde bwana. Wasisita iwo pansana ndi tsitsi lalifupi ilo ndizo zipenta ndi china chilichonse. Ndikumavala zovala zimene iwo anatsanuliridwamo ndi zonse monga choncho. Ndipo osanena liwu pa izo. Munthu wankulu anandiyitanira mu ofesi yake kuno, osati ofesi yake ya kumunda. Kuno osati kale litali. Anati, ndikufuna ndiike manja pa inu kuti musiye zimenezo. Ine ndinati, usachite zimenezo. Usachite zimenezo. Ayi bwana, pamene inu muyimitsa izo, inu mumayimitsa uthenga. Inu mumayimitsa Mulungu pamene muchita zimenezo. Inde bwana, ife sitikufuna kali konse ka izo. Kodi Mulungu anamumvera chisoni Mose ndi zofoka zake zonse? Anati, Mose wang'ono wosauka. China chake ndithudi chachitika kwa iwe. Iwe unako kuchokera ku degree yako. Oh my, apa, eya. Iwe unali munthu wankulu warunda. Ndipo panalibe chilichonse choti chikulepheretse iwe. Mbale, inu munali ndi ma PhD anu onse, ndi ma LLD ndi china chilichonse. Ndipo tsopano apa, iyo wabwera ukuvomereza kuti siwe kanthu. Sungathe kuchita kanthu. Ndiwe wofoka basi. Ayi, Mulungu sana mumvere iye chisoni. Mulungu sana muchitire chifundo iye. Mulungu anamuchiritsa iye ku zinthu zonsezo. Ya analibe chisoni kwa iye. Koma ife tikupeza ngati inu mukulemba izo. Exodus 4:14. Mwiye wa Mulungu unayakira pa iye. Mulungu sana muchitire chisoni iye chifukwa iye anali wofoka. Inu mukuti, oh Ambuye, ndikungomvera moyipa kwambiri. Sindikukhulupirira kuti ndingathe kuchita zimenezo. Mulungu sama kumvera ni chisoni. Amamvera ngati akumenyeni mozungulira pang'ono. Mukuona. Ndithudi, Mulungu sama kumvera ni chisoni. Iye amakukwirani inu. Inu mukungofika poumbidwa ndiye. Pamene iye angathe kukugwiritsani inu ntchito. Ea, Mose anali akufika pamenepo. Mulungu akanakhoza kumugwiritsa iye ntchito. Iye anali atacha. Iye anali kutali ndi kuthekera kwa umunthu pamenepo. Iye analibe chilichonse chimene akanadalira pamenepo. Chifukwa iye, iye anali wokonzeka ndiye kuutumiki. Mulungu anati, zaka 40 kunja kuno ine ndakhala ndiwe ndi Zipora. Makangana ndikumangoyendayenda kunja kuno mu chipululu muno. Kaya iwe ukanapeza kuti pali kufoka kwa umunthu kapena ayi, pamene wayima pamenepo ngati kalonga wankulu. Moni dokotala Moses, mawu abwino mbusa bwana. Inde bwana, Mose ndiwe kalonga wakudza zonse. Tonse timakuganizira iwe. Sopano iwe uli kunja kuno muchipululu ndi gulu la nkhosa ndi mkazi wopsa mtima. Mugona, izo zinamukonza iye. Inde bwana, Mose ali maonekedwe oyipa. Koma iye anati, sopano ndikhoza kugwiritsa iwe ntchito. Pamene uzindikira kuti sindiwe kanthu. Sopano bwera kuno pa chitsamba choyaka ichi. Ine ndikufuna ndikutume iwe kumusuko. Oh my, Mulungu tipatseni ife zochuluka zina za mtundu umenewu. Tipatseni ife zofoka zina nso. Ndizimene ife tikuzisowa. Zofoka zina ndithudi. Anali Yakobo inu mukudziwa. Yakobo ankaganiza kuti anali munthu wankulu nthawi ina. Inu mukudziwa. Amatha kunama ndikumapitirira ndi chilichonse. Anapita ndipo anakayika timitengo ta msondodzi mmene nkhosa ndi ng'ombe zapo ngozi yake. Pamene izo zinali ndi pakati. Ndipo anazisandutsa izo kukhala nkhosa za madontho ndi kuziponya monga choncho pamene izo zinkapita kumadzi kuti zikamwe. Ndipo chinthu choyamba inu mukudziwa, Yakobo anadzakhala munthu wankulu. Ndithudi, iye anali iye kwenikweni ankatchedwa Yakobo osalakwitsa. Esau anati, iye anali wolanda chabwino. Chotero iye anali wachinyengo. Iye ankachita bwino, amapeza anali ndi ziweto zochuluka, ndi akazi, ndi nkhosa, ndi ng'ombe, ndi ng'ombe za ngolo, ndi chilichonse. Iye anali ndi chilichonse. Koma usiku wina, oh my, amene iye anafika kukantsinje kakang'ono nthawi ina, anali woti aloke. Iye anafika pamalo amene ngero anamugwira iye. Mbale Yakobo wakale anakhala usiku onse. Iye ndithudi anapirira kwa nthawi yayitali. Koma pamene iye anadzipereka yekha, pamene iye anafoka ndipo sanathe kupiriranso. Oh Mulungu, mulole mpingo ukhale monga choncho. Ufike pa mala amene iwe sungathe kupirira modalika ndi kuthekera kwake kwa chibadwa.
Koma ukuyenera kudzibereka kwa Mulungu. Mulole a Methodist azidzichitira okha manyazi kuti iwo ndi a Methodist. Mulole a Baptist ndipo mulole a Pentecost azidzichitira okha manyazi. Ndikusiya kumagwiritsitsabe ndikumadzipereka kwa nzimu anali pamenepo pamene Yakobo anadzakhala kalonga wa Mulungu Bible linati iye anadzakhala kalonga ndipo dzina lake linasinthidwa kuona ndipo kumbukirani iye anali munthu wamphamvu kwambiri kumbali iyi wamphamvu mwalunda koma kumbali inayo iye anali kalonga wotsimphina Wofoka ndi wotopa koma anali ndi mphamvu pamaso pa Mulungu. Yeya inomukhoza bungwe lanu likhoza kusweka mpaka mzidutswa. Kutchuka kwanu mwaoyandikana nawo mwanu mukhoza kukhala kwa ngwala wachikale. Yambira pamenepo mwaoyandikana nawo mwanu izo zikhoza kukhala zolondola koma ndikuuzani inu mudzakhala ndi mphamvu ndi Mulungu. Ndingakonde nditakhala monga choncho. Nditenga njira imeneyo nthawi iliyonse wophunzira anabwerera ndipo anasangalala chifukwa iwo anali okondwa kuti anayesera oyenera kusenza chitonzo cha ntchitoyo ndi cha Yesu ndithudi iwo adzakutchani inu oyera odzikutubuza mudzachoke pamalo amenewo nthawi ina mulole izo zidzasweke muchokeko kuzano chabwino kuti ndine wa Methodist kapena wa Presbyteria kapena ndine wa Assemblies ndine wa Oneness ndine wabwino basi monga inu muliri chabwino mudzangochokako kumeneko nthawi ina mudzapereke njira mudzapeze zonse mudzalole ngero adzakugwireni inu nthawi ina ngero wa Ambuye amene ati adzakubweretsereni inu choonadi chauthenga mudzalole iye adzakugwireni inu nthawi ina inu mudzadzichepetsera mpaka ku ubatizo mu dzina la Yesu inu mudzadzichepetsera mpaka ku zina zonse za izo inde mudzatero ndithudi mudzachita zimenezo Eya, inu mudzayiwala basi zarunta zonse izi.
Masiku angapo apitawo, mmodzi mwa abwenzi okoma kwambiri amene ndili nawo, munthu wabwino, anati kwa ine, ndikutuluka mchipindamo, nditakhala pa zokambirana. Anatuluka mchipindamo, anati, Bare Branham, ndipo munthu uyu wakhala mmodzi wa wondithandizira wanga wa zachuma mu msonkhano kunja uko. Ndinafika pamalo amene sindimadziwa momwe ndingapangire chinthucho kuti chiziyenda. Ndikungodalira Mulungu. Munthu uyu amangodzafufuta izo. Inde, munthu wabwino basi. Ndipo munthu uyu anali ndi ulendo ndipo anachokera ku mzinda waukulu kuno masiku angapo apitawo. Ndipo anadzayima mchipindamo ndipo anati kwa ine, madziro wina, anati, Bare Branham, anati, ine ndikungofuna kunena chinthu chimodzi. Anati, palibe munthu koma amene amakukondani inu, amene ndikumudziwa. Ine ndinati, ndine wokondwa kwambiri chifukwa cha zimenezo. Anati, Bare Branham, pali chinthu chimodzi chokha, chinthu chimodzi cholakwika. Ine ndinati, ndi chiyani chimenecho mlongo. Anati, chabwino, chinthu chimodzicho ndi ichi, Bare Branham, kuti ngati mungalekerere chabe pang'ono, pa chiphunzitso chaching'ono chimene muli nacho, anati, Bungwe lililonse likhoza kukulandirani inu. Ine ndinaona pomwepo, ine ndinaganiza. Ine ndinati, chiphunzitso chiti, mlongo. Ndipo anati, oh, ubatizo umenewu mu dzina la Yesu. Oh, ine ndinati, koma mlongo. Iwe sungayembekezere kuti ine ndilekerere pa mawu a Mulungu ndipo nkukhalabe wa ntchito wa Mulungu. Ndipo anati, chabwino apa, pali gulu la atumiki amene ine ndili pano kuti ndidzawayimirire kuchokera mu mzinda waukulu. Anati, ngati inu muti mwauze iwo kuti ngero wa Ambuye amene amakupatsani inu masomphenya awa, anakuuzani inu kuti muzibatiza mu dzina la Yesu. Ndiye iwo akhala ololera kuti alandire iwo. Chabwino ine ndinati, chowachitikira chawo ndichofoka kuposa madzi otsukira mbali. Ine ndinati, ine sindikusamala chimene ngero aliyense anganene. Ngati izo sizili mogwirizana ndi mawu, ine sindikhulupirira izo. Ine ndinati, ngati ngero ameneyo atandiuza ine china chake chosiyana ndi icho, sindingamukhulupirire ngeroyo. Kulondola, mawu a Mulungu amakhala oyambirira pamwamba pa ngero onse ndi china chilichonse. Ngero woona, ine ndinati, ngati iye sanandiuze ine izo, sindingamumvere iye. Inde, donayo sana dziwe choti achite. Iye anati, ine sindinamvepo za zoterozo. Ine sindimadziwa konse za izo. Maona, ndi zimenezo tu. Chotero ine ndinamupatsa dona wang'onoyo malemba ena. Ndipo iye anati, ndikubwerera kwathu ndipo ndikawerenga chipangano chatsopano. Ine sindinayambe ndawerengapo icho. Maona, ndi zimenezo tu. Oh my, oh my. Ndikumene mukufikako.
Oh my. Musiye kumayesetsa kukiritsitsabe. Masugani. Ndiyo chimene inu mukufuna kuti muzichita. Masugani. Yakobo pamene iye ana masuka. Iye zinamuyendera. Iye anadzakhala kalonga ndipo anali ndi mbamvu ndi Mulungu. Anali David wang'ono atavala jeketi lake la chipembedzo cha Sauli amene anapita kukamenyana ndi Goliati. Ndipo pamene David anapita kunja uko kukamenyana ndi Goliati atavala zida zonse zazikulu izi, iye anayang'ana pozungulira. Iye anayang'ana mbuyo. Iye ankaoneka ngati ena onsewo. Chotero iye anati, pali china chake chidagwika apa. Bora ngati iwe uli ngati dziko lapansi ndi kumalekerera nalo dziko lapansi, ndipo kumachita chinthu chomwecho chimene dziko lili, pali china chake cholakwika. David anati, izi zikuoneka zolimba kwambiri. Ndili ndi degree ya udokotala, ndili ndi PhD, maona, ndine wa bunge lalikulu, ine ndingathe bwanji kupita kukamenyana ndi zinthu zonsezi. Sindikudziwa kanthu za izo. Ine sindikudziwa kanthu za izo, David anati, chotsani zinthuzo mwa ine, uko nkulondola. Ngati nditi, ndimenyere nkhondo Mulungu, ine sindikufuna kuti ndizoneka ngati gulu la amantha limene layima apa. Onse ananyamula zida, ndipo anakalasa. Sindingakhale ndi msonkhano. Misonkhano yambiri, amuna ambiri, hatumika ambiri amene amabwera kwa ine ndi kudzavomereza kuti amakhulupirira kuti dzina la Yesu Khristu ndilolondola kuti abatizidwemo. Koma anati, gulu lathu likhoza kutitulutsa ife kunja. Iwe wowiri ngula wosauka iwe, chotsa zina za Sauli. Ndipatseni mphamvu ndi mphamvu ya mzimu woyera. Mulungu, nditumizeni ine ndilegeni. Zilibe kanthu chimene icho chiri. Chochepa bwanji, mugwetsereni ndaniyo pansi. Izo nzona, nditumizeni ine. Koma musandilole ine, ndivale monga ena onsewo, ALO, PhD, madokotala, mtundu onse wa zinthu. David anati, chinthucho sitikuoneka bwino. Iye anati, ine sindikudziwa kanthu za izo. Iye anati, chinthucho kacho chimene ine ndikuchidziwa, chimene ine ndili nacho, useri ukachipululu, ndikaira nkhosa za Atate anga. Ndipo anati, mkango unabwera, ndipo unadzagwira nkhosa ya ing'onoyo, ndikudzathawa nayo iyo. Ndipo ine, ndinadziwa kuti iyo inali nkhosa ya abambo anga. Ndipo ine ndinalibe zida, koma ndinangotenga legeni yanga, ndikutsatira iyo. Anati, ndinawupha iwo, ndipo ndinabweretsanso nkhosayo. Oh my, iwo atayima pamenepo, mkondo mdzanja lawo, saka anatha kuchita izo. Ndilo limene lili vuto lero. Mulungu ali ndi nkhosa zambiri zimene zasochera, mabungwe ndi zinthu zawaba iwo, wabweretsa iwo, mukuwerenga maganizo. Mulungu, tipatseni ife a Davide ndi mawa Mulungu, ndi mphamvu ya Mulungu. Ndiye zitsogolere izo pamene tipita kukakumana ndi zimbona za runthazi. Londola, ndi ma PhD, QUST onse, kapena chilichonse chimene chinga khale. Ndipatseni ine mawu a Mulungu ndi mphamvu ya mzimu woyera. Ndipo ine ndikuwuzani inu, ife tikhoza kupha chimphona chilichonse kuchireko. Londola, tikufuna amuna amene angathe. Bwanji, David anali wowiri ngula wosaukitsitsa kwambiri amene analipo kutchireko kuti apite kukamenyana ndi chiphonacho. Iye bwanji, iye sanali kanthu koma mnyamata. Ndipo Baibulo linati iye anali wofiira, munthu wang'ono wosaoneka bwino, mwina mwake wamapewa akugwa. Chikopa cha nkhosa chidakulungidwa pa iye. Iye analibe madigiri a runtha akulu awa ndi wophunzitsidwa bwino. Iye sankadziwa kanthu za lupanga. Iye sankadziwa kanthu za kuphunzitsidwa konse uku kumene Sauli. Sauli anali wabwino koposa amene iwe akanakhala naye. Bishopu Sauli ndi Tudi. Iye anali mutu ndi mapewa pamwamba pa gulu lonse la nkhondolo. Bwanji, iye anali amene ankayenera kupita kukamenyana naye, koma iye ankachita mantha. Ndipo lero ife tikudziwa kuti tikusowa chitsitsimutso, ife tikudziwa kuti tikusowa kukondweretsa pakati pa anthu. Izo sizidzatengera dokotala wazo Mulungu, izo zidzatengera wofoka. Haleluya! Izo zidzatengera mawu a Mulungu mu mphamvu ya chidutsiro cha Khristu ndi kupha chinthu ichi. Izo zidzamubweretsa Khristu ku dziko mu. Walola iwo aone kuti iye akhozabe kutsekula maso akhungu. Chiza wodwala kuukitsa akufa, ndipo iye ndi Mulungu mgonjetsi. Amen. Ife tikusowa Davide wosaphunzitsidwa mu masukulu a za theology, ife tikusowa mwamuna. mufuna amene sakudziwa kanthu za izo nyamata wina wang'ono wolima kapena china chake nyamata wina wang'ono wamapewa ake akugwa wosati ungamuyang'ane mochuluka adzabwera akuyenda mu njira ndi mphamvu ya Mulungu. Amayi akumwalira anati, pire, ine ndakudalira ndipo ndakukhulupirira iwe. Iwe wakhala mphamvu yanga ya uzimu, wanditsogolera ine kwa Mulungu. Ine ndinati, amayi, pamene ine ndinali mnyamata, chiyambi chathu ndithudi Irish. Ife timakhala ngati timatsamira pang'ono chikatolika. Ndipo ine ndinati, mpingo unanena kuti iwo anali gulu la anthu, anali ndi zonsezo, chilichonse chimenewo ankachita chinali chabwino. Ine sindikanakhulupirira izo chifukwa chilutera anati ndife gulu la anthu tili nazo zonsezo. Abaptist anati ndife thupi tili nazo zonse. Pali ochuluka kwambiri, alipo pafupifupi mabungwe osiyanasiyana 900. Ine ndinati, amayi, ine sindingayike chidaliro mu zimenezo. Ndi uti wa iwo ali olondola, ndinadzapeza kuti ndikunena izi modzichepetsa ndi mokoma, koma ndikukhulupirira kuti palibe mmodzi wa iwo akulondola. Uko kulondola, ine ndinabwerera kumawa a Mulungu. Ine ndinaona chimene iwo anachita kumbuyo uko. Ndipo kenako, Mulungu, tiloleni ife tonse tibwerere mbuyo uko. Ndipo ndikufoka, ndikupanda thandizo la bungwe, kupanda thandizo la zipembedzo, kupanda thandizo la kakhazikitsidwe ka zachipembedzo, koma mukukhweka ndi mphamvu ya mzimu woyera imene inagwa pa Pentekoste. Ndi uthenga omwewo umene Petro anali nawo pa tsiku la Pentekoste. Lapa anali yense wa ine, ndipo mubatizidwe mu dzina la Yesu Khristu. Uloza kuchikhulupiriro cha machimo anu. Simudzakhala pa goli monga gulu la theology awa ndi kolala yanu yotembenuzidwa ndi madigiriya Bachelor of Arts. Koma mbale, niwe udzakhala ndi china chake mdzanja lako. Ndiwe kola ngati mzimu wa Mulungu udzalowe mu mawa amenewo, iwo udzagonjetsa ndi kuzibweretsanso nkhosa zotayikazo zimene zinasochera. Amen. Kuvomereza zofoka zathu. Tayani chiphunzitso chanu cha za Mulungu. Tayani kudziwa zonse kwanu, umembala wanu. Divuleni nokha pamaso pa Mulungu, kuyankhula mauzimu. Ndipo mudziche nokha osayenera. Ndiye Mulungu akhoza kukugwiritsani inu ntchito. Musangonena izo kuchokera mkama mwanu, muzibweretse izo kuchokera mu mtima mwanu. Yakobo, Davide, iwo ankayenera kudzivula okha. Iye anali wofoketsetsa pakati pa gulu lonsero. Taganizani za mwina make asilikali 10,000 kapena 100,000 pa phiri. Onse iwo ophunzitsidwa, aliyense wa iwo ali ndi PhD, aliyense wa iwo ali ndi mikondo. Iwo anali asilikali, aliyense wa iwo anali koporo wakuti ndi wakuti, private wakuti ndi wakuti, ngakhale kwa ma private, general wakuti ndi wakuti, lieutenant wakuti ndi wakuti, general wamkulu wa nyenyezi zinayi Sauli, bishop, inde, ulemu wanu bwana. Aliyense wa iwo atayima pamenepo, amuna wophunzitsidwa. Ndipo ndani atayima pa phiri anati, inu gulu la amantha. Oh. Ndipo pamwamba munsasa munabwera wang'ono wamapewa akugwa. Oh Mulungu, munthu wang'ono wooneka mofira. Legeni yaing'ono pa msana wake. Ali ndi chitumbuwa cha mphesa mu dzanja lake cha mʼbale wake. Ndipo chimphona chija chinatulukira ndipo chimafula mowirikiza. Chinati, inu mukutanthauza kundiwuza ine kuti inu gulu la masikolala wophunzitsidwa pano. Monga ime pamenepo ndikumulola mfilisiti wosadulidwa uyo kuti anyoze mawu a Mulungu wamoyo. Amen. Anati, kodi inu mukumuopa iye? Sauli anati, ngati iwe ukufuna kupita bwera kuno. Ine ndi kutumiza iwe kusukulu kwa zaka 20 tsopano, ndipo ndikakupatsa iwe a PhD. Ndikuza iwe chimene nditi ndikachite. Ine ndidzangokupatsa iwe digiri yanga. Ya anati, chichotsenipo chinthucho. Oh my, ine sindikufuna kanthu kochita nacho. Iye ankafuna kudalira Mulungu. Iye anati, ndikudziwa chimene Mulungu anachita nane ndi ichi. Ndipo ndine wokonzeka kudalira Mulungu pamaso pa chilichonse ndi icho. Amen. Ndicho chomwe chitikira cha Mkhristu. Ngakhale Saulo amene ankaonera kuti avule zida zake, iye anavula zida za mpingo, iye anachita monga Davide anachitira. Koma pamene Saulo anafika ku mapeto kwa njirayo, iye anati, ndamenya nkhondo yabwino. Ameneyo anali mdani womaliza kumugonjetsa. Ndamenya nkhondo yabwino, ndatsiriza njira yanga, ndasunga chikhulupiriro. Kuyambira pamenepo payikidwa kwa ine korona, amene Ambuye woweruza wolungama adzandipatsa ine tsiku limenelo. Anati,
osati ine ndekha komanso onse amene amakonda kuonekera kwake.
Imfa inati, koma ndikupeza iwe mumphindi pang'ono. Ndipo manda anati, ine ndikakuumba iwe uko.
Iye anati, oh imfa, bola yako ili kuti manda chigonjetso chako chili kuti ndikudziwa kuti ndagona ulo mudzenge la chiroma womangidwa ndi maunyolo mikono yanga ndi manja anga.
Ndipo ine ndili ndi mikwingwiri masate 9 pansana panga. Ndili pano ndi misozi ikupweteka masomo anga mpaka sindikuonanso. Ine ndikulephera kuona ndi diso langa la chibadwa, koma ine ndikutha kuona kolona wachilungamo atayikidwa uko akakolowa ngatopa ndagwa kwambiri kuchokera ku mkate wakale woumbidwa umene iwo anaponya muno. Ndipo makoswe andikwerakwera ine ndi akangaude ndi zinthu mpaka ine ndafoka, koma amakhoza kuima pamaso pa imfa ndi kunena, bola yako ili kuti manda chigonjetso chako chili kuti ndi unyolo ukugwedera mʼmanja ake. Haleluya! Ndi chimene ife tikusowa, manda chigonjetso chako chili kuti.
Manda anati, ine ndikufunditsa iwe Paulo.
Iye anati, koma ayamikike Mulungu, ndalandira kale chigonjetso kudzera mwa Ambuye wathu Yesu Khristu.
Pamene iye anali wofoka wake wachipembedzo wake, miyambo yake yonse inali itathetsedwa kwa iye. Mapepala onse akudzozedwa kwake anali atachotsedwa kwa iye.
Iye sanalinso wa assemblies konse, kapena wa aliyense wa iwo, mwaona?
Iye sanali wa aliyense wa iwo konse.
Iye anali atayankhula mochuluka kwambiri, motsutsa iwo, mpaka mabishop amenewo anali, anati, inu mukutanthauza kundiuza ine mwamuna amene ali ndi zaka 20 mundende ya Chiroma kuntunda uko, ndipo angatiuze ife kuti tiye samawalole akazi athu kulalikira.
Musatiuze ife zimenezo, anati, ife tikudziwa bwino.
Ndindani munthu ameneyo kuntunda uko muli monse akutiuza ife kuti tichite ichi, icho kapena china?
Anati, ife tikudziwa chimene tikuchita.
Yeah, Paulo anati, pali amuna amene akuuka pakati panu, ayambitsa bungwe posekedwa pa, adzauka ndipo adzachoka kuchikhulupiriro monga choncho, osakhala ndi mzimu wa Mulungu.
Anati, iwo atuluka kale pakati pathu chifukwa iwo sanali aife.
Ndipo chiyani izo zinachitika?
Zinabwera momwemo mu mpingo wa Katolika.
Kuchokera ku Katolika kupita kwa Lutherani, ndipo kumapitirira mpaka kwa otsiriza, Assemblies of God, chinthu chomwecho. Akuchita chinthu chomwecho, nthawi zonse chinthu chomwecho. Koma kwa mamuna kapena mkazi amene ali wofoka mokwanira, amene amazindikira kufoka kwanu, amene angamulole Mulungu akugwiritseni inu ntchito, ndimangopitiriza kuyankhula, ndikuganiza ndimayankhula motalika kwambiri. Tsopano icho chinali chiyani? Tsopano iye anali Davide, anali wosaphunzira kwambiri pagululo.
Iye sanaphunzira sukulu ya nkhondo, iye sankadziwa kanthu za izo, chotero iye analibe maphunziro pakuti palibe imodzi ya nkhondo iyi imene inayikidwa patsogolo pake, koma iye anazindikira kuti kunali Mulungu. Ndipo iye anatenga chinthu chofoketsetsa, iwo anali ndi mikondo, zida, mauta ndi china chilichonse. Ndipo Davide anali ndi legeni yaing'ono yokhala ndi mwala amenemo, koma maona iye ankadziwa chimene iye akanakhoza kudaliramo. Iye anavomereza kufoka kwake, koma chikhulupiriro chake mwa Mulungu.
Iye anati, sindikufuna chishango chilichonse pa ine kuti ndisagwetse kalikonse. Sindikufuna kubwera pamenepo kudzati tsopano, kodi inu abale mugwirizana ndi ine, ndine wa Assemblies, ndine wa Presbyterian, ndine wa Methodist, ndine wa Baptist. Kodi inu abale mugwirizana nane? Sindikufuna kudziwa chilichonse cha zinthu zimenezo.
Apa ndikuonetsani mtumba mwanga, ndili ndi degree yanga, ine ndangoupeza kumene bachelor ya art yanga, ndimachokera ku university ya chakuti ndi chakuti, ine ndinaphunzitsidwa kumeneko, ine ndili nazo, ndikhoza kuyankhula, ndine ichi icho kapena china. Iye sankafuna chilichonse cha zinthu zimenezo.
Zonse zimene yankafuna anati, ine ndili ndi chidaliro changa mwa Mulungu, ndipo apa ndikupita.
Ndi zimenezo tu.
Ndipo chimphonacho chinapita kumusi. Ndi zimenezo tu.
Ndicho chimene ife tikusowa lero mbale.
Ife tikusowa lero amuna ngati Davide,
osati zochitika za ku university.
Anali Mikaya wang'ono, Mikaya wang'ono mwana wa Imla, wosauka, wokanidwa, wotayidwa kunja kwa zipembedzo zonse chifukwa chakuyima kwake koona kwa Mulungu. Koma kunabwera munthu wa Mulungu nthawi ina kumusiko, dzina lake Yehosafati. Ndipo ananena kumeneko, ine ndikufuna kudziwa mawu oona a Mulungu. Sauli anati, ine ndili ndi 400 awo pambana amene inu munayamba mawadziwapo. Anati, iwo onse aliti madigiri awo, iwo onse anaphunzitsidwa kuno ku sukulu. Anati, bwanji, iwo ndalaliko pambana amene inu munayamba mawamvapo. Anati, ndiwatulutsa iwo ndipo ndidzafunsira kwa Yehova malo mwako. Koma kenako iye anatulukira kunja uko ndipo iye anayang'ana mozungulira. Yehosafati anati, eya, ndimamumva uyu akunena izo, ndipo ndimamumva uyo akunena icho. Koma anati, kodi muli naye wina? Kodi mulibe wina? Mulungu anali woti apititsa uthenga ku mtima woona uwu. Kunali mmodzi yekha wa iwo atayima pamenepo. Koma Mulungu amakhala ndi munthu wa ameneyo. Amen. Ngati pali mtima umodzi wokha woona, pena pake Mulungu amakhala naye munthu wa iye. Yehosafati anali mwamuna weniweni, mfumu yoopa Mulungu. Ndipo anali ndi nzeru zokwanira kudziwa kuti mauthenga awo anali olakwika. Iye ankadziwa kuti izo zinali zosiyana ndi mawu. Amen. Oh, mbale Neville, Yehosafati ankadziwa zimenezo. Yanati chabwino ine ndinadutsa mu mbiri yonseyo chipebala kuno mu seminari iyi. Ine ndinamupeza aliyense wa iwo kunja kuno. Anati chabwino penyani apa uyu ali ndi chabwino taonani madigiri amene iye ali nawo. Tamuonani uyu apa akuti taonani madigiri amene iye ali nawo. Tayang'anani pa Zedekiya apa iye ndi mkulu wa onsewo. Bwanji iye ndi bishopu, iye ali pamwamba pa ife tonse. Ndithudi inu mutenga mawu ake. Yehosafati anati, eya, anati ine chabwino, taonani ena onse akugwirizana naye iye. Iwo onse ndi gulu limodzi lalikulu. Ndipo simunganene kuti iwo si Ahebri, inu simunganene kuti iwo si aneneri. Digirii ndi iyi ikutsimikizira kuti iwo ali. Yehosafati anati, eya, ine ndikudziwa Ahabu. Anati, izo zonse nzabwino. Koma anati, iwe ndi ndani? Iwe undifunsa bwanji ena wonjezera? Apo pali sukulu yanga yonse, pamenepo pali bungwe lonse pamodzi. Koma kodi inu mulibe mmodzi amene si wa gulu limenero? Kodi palibe mmodzi pena pake? Chabwino, kodi angakhale ndani? Angakhale mbuli wosaphunzira? Chabwino, mungafune chiyani ndi munthu oteroyo? Koma ndikungokufunsani inu, kodi inu mulibe mmodzi pena pake? Oh, iye anati, eya, alipo mmodzi oteroyo uko. Oh, zikomo Mulungu chifukwa cha zimenezo. Alipo mmodzi oteroyo. Koma anati, ndimadana naye iye, ndipo ena onse a iwo amadana naye iye nawonso. Anati, ife tinamukankha, ndipo iwo anamuthamangitsa iye mu bungwe limenelo. Aliyense wa iwo anati, iye anabwera kuno kudzakhala ndi msonkhano. Ife tinamuthamangitsira iye kunja kwa mzinda. Inde bwana, tilibe chochita naye iye. Chabwino anati, iye ndi wofoka, ndipo amachokera kubanja losauka kwambiri. Galamala yake ndi yoyipa. Monga mude inu mukudziwa, eya, galamala yake ndi yoyipa. Ndipo anati, zonadi kwa wafioroje, iye ndi wosauka kwambiri amene ndinayamba ndamumvapo. Sindinamvepo chilichonse chonga iye. Oh, yamangoononga mwambo wawo. Bwanji, chikhulupiriro chawo cha atumwi changʼambidwa mzidutswa ndi iye. Ine sindinamvepo za chinthu choterocho. Oh, iye amangochingʼamba icho. Ndipo iwo amamuda iye, ndipo ine ndimamuda iye. Aliyense amamuda iye. Oh, Yehosafati anati, musalole kuti mfumu inene chomwecho. Koma ndikufuna ndimumve iye. Iye ankadziwa chimene Elisha akanati adzanene. Iye ankadziwa chiyani? Mulungu anawalambalala aliki onse akulu amphamvu alunda, ndipo anadzayika uthenga wake mwa munthu wang'ono amene ankadzinenera kuti samadziwa kalikonse. Koma kodi iye anachita chiyani? Watamupatsa iye yesero, ndipo anati, tsopano iwe ukanene chinthu chomwecho chimene iwo ananena. Iye anati, ine ndikanena chimene Mulungu atayike mkama mwanga. Ndizo zonse. Iye anati, ngati ukufuna kukhala wamphamvu tsopano, kumbukira kuti ndiwe basi, ndiwe iwe uli ngati kunja kwa dongosolo apa mnyamata. Kumbukira, iwe unathamangitsidwa mu bungwe limenero, iwe akhoza kukuganiziranso chiyanjano chako ngati ungagwirizane nawo mu nthawi ya mavuto ngati iyi. Ife tonse tikukonzekera kukhala ndi kampeni yabwino. Anati, ngati iwe ungagwirizane ndi ine. Anati, sindinena chilichonse koma chimene Mulungu wanena. Kunyengerera, kodi mungayembekezere munthu wa Mulungu? Kunyengerera pa mawu a Mulungu Ayi bwana, mulibemo mwa iye. Anati, koma ndiwe wofoka, ndiwe wochokera ku banja losauka, bwanji, iwe ukudziwa chiyani? Iwo akhoza, ine sindi kusamala chimene iwo akuchita. Chabwino, iwo adzakuyendetsa iwe kuchoka mdziko kupita ku dziko mu ndege. Iwo adzachita chilichonse, waona, ngati iwe basi. Ayi, ayi, ndidzangonena chimene Mulungu angayike mkamwa mwanga. Mulungu analambalala gulu lonsero, inde bwana, kuima kwake koona kunachita izo. Analambalala 400 ndipo anamupatsa iye pakuti atero Ambuye. Iye kodiwo anakhulupirira izo? Ayi bwana, iwo anati izo sipa kuti atero Ambuye. Seminari yathu simaphunzitsa zinthu zotero monga zimenezo. Chabwino, apa pali bishop wathu wanena kale mawu. Iye analemba mwambowo. Ife donse tinasonkhana pamodzi tinapanga masukulu athu. Mulungu ali nafe. Ndi njira iti imene Mulungu anapita kuchoka kwa ife. Pamene iwo anapita kwa iwe. Iye anati mudzaona nthawi ina. Ndiko kulondola. Kodi iye anali chiyani? Iye anali wofoka koma anali wamphamvu kwambiri pakati pa iwo. Chifukwa chiyani? Chifukwa iye anali ndi mawu a Ambuye. Oh mbale. Kodi izo zimapanga kusiyana kotani paza china chilichonse bora ngati inu muli ndi pakuti atero Ambuye. Kuti mbale Branham, ngati inu munganyengerere pa dzina la Yesu pa ubatizo chabwino, tidzakhala ndi msonkhano waukulu ku Chicago kapena malo awa monga awa. Kodi mukuganiza kuti muchita zimenezo? Ine sindikusamala kumene inu mumasonkhana pamodzi chimene inu mumachita mbale. Khalani ndi pakuti atero Ambuye. Ine ndikufuna ena ayiwo abwere adzandiuze ine pamene izo zili zolakwika. Adzandionetse ine mumawa a Mulungu pamene izo zili zolakwika. Eya, iwe sangachita izo. Ayi bwana, koma ndizo pakuti atero Ambuye. Khalani ndi iwo ngati aliyense wa iwo akukankhani inu. Sindikusamala kuti mukhala wofoka bwanji. Kenako inu mudzakhala wamphamvu. Pamene iwo andithamangitsira ine kunja, Mulungu adzanditengera ine mkati. Eya, Mulungu, iwo akakutulutsani inu, Mulungu adzakutengerani inu mkati. Kumbukirani, ndi oyipa amene Mulungu amawatola nthawi zonse, osadziwika. Kenako iye amawapanga iwo ofunikira kwa iye. Mwina akhoza kusadziwa izo moyo uno, koma chidzakhala mu umene ukudzawo. Mwaona, ndi umenewo. Ndipo anamupatsa iye pakuti atero Ambuye. Chifukwa chiyani? Iye anakhala ndi mawu. Iye anali ndi uthenga wolondola. Mulungu anamupatsa iye masomphenya. Ena onse aiwo analibe masomphenya. Mukuona iye anali ndi masomphenya. Chifukwa chiyani? Chifukwa iye anakhala ndi mawu. Pamenepo ndi pamene tinaona zizindikiro ndi zodabwitsa. Chifukwa enawo akupanga ngati iwo. Koma iye anakhala ndi mawu. Tsopano tiyeni tifulumire. Eliya ndi pamene mpingo wake unamutulutsa iye ndi kumusiya iye kamba ka dziko la makono. Ine ndikuganizira kuti Eliya anali atawakonza iwo pa malasha. Kodi simukuganiza choncho? Inu mukudziwa chimene Eliya anali. Ine ndikulingalira mu utumiki wake woyambirira. Iye anayima pamenepo ndipo anati, bwanji inu akazi, mukuyesera kukhala ngati dona woyamba. Zipewa zimenezo. Inu mukudziwa Abiti Yezebeli. Inu akazi amakono, kokhala ngati dona woyamba wa dziko. Mavala monga iye, kumachita monga iye. Alaliki inu, oh mai, mume iye anawaperesera iwo. Ndipo onse ankangopitilira kugwa mpaka panalibe aliyense. Iye ankayenera kuti afike kumapeto kwa njira yake. Panalibe amene akanagwirizana naye konse. Panalibe mpingo uliwonse umene ukanagwirizana naye iye. Mpingo wake wonse unamusiya iye, unabwerera ku dziko. Mofanana monga momwe ziliri tsopano, uko nkulondola, unabwerera ku dziko. Ochepa chabe anali kukangamira mmodzi apa ndi mmodzi apo. Akubwera kuchokera kutali kudutsa dziko kumene inu munkayenera kuti mupite kukamuona iye. Ndi zina zotero. Iye anali mumaonekedwe oyipa kwambiri. Iye anali atafika pa mapeto a chidziwitso chake. Iye anati, Ambuye, ine ndinayima pa mawu anu, ine ndinanena choonadi. Ndipo onse aiwa anapita palibe amene watsala pano. Ine ndilibe ngakhale aliyense woti ndizimulalikira. Amen. Inde, ine ndinayima pa mawu anu, Ambuye, ndipo tsopano tayang'anani pamene ine ndili tsopano. Palibe mmodzi wa iwo ati andilandire ine. Ine ndikapita ku tauni, iwo amati apa pakubwera waphokoso wakale uja. Eya, uyu ndi waphokoso wakale uja akubwera mtauni. Tsopano ayamba kupitiriza. kupitiriza za moyo uwo wa makono ndi chilichonse. Musamulandire iye, abusa, musagwirizane ndi munthu ameneyo. Ayi bwana, abusa, tsopano wotentheka wakale uja ali mtauni kenanso, maona? Eliya uja kunja uko, munthu wokalamba wa mutu wadazi. Musakhale naye chidi munthu wokalamba ameneyo. Yamoneni iye, iye samavala nkomwe ngati mtsogoleri wa chipembedzo, atavala minjiro yake ya unsembe ngati yanga. Chipewa chake inu mukudziwa ndipo waimirira kutsogolo ndipo lala yote mbezuzuwa inu mukudziwa. Anati, iye sadero. Anati, iye, iyo, iye ndi osiyana. Iye ndi muntu osamvetsetseka. Ndipo ine ndi kuganiza ena anyamata otchuka wanati. Inu mukudziwa chiyani, iye ndi wamisala. Inde, iye ndi wamisala. Ama kala kunja uko mchivurulu, ama kala kutengo nthawi yake yambiri. Akubwera atadzikurunga ndi chikopa cha nkhosa, oh my, ndipo akatero aziwatsutsa akazamenewa. Ine sindinaonepo chinthu choterocho. Musatero inu, musatero, musatero. Musakhale ndi chochita ndi iye nkomwe. Musagwirizane naye. Chiyabwino bungwe la atumiki linali lidasonkhana pamodzi, inu mukudziwa. Anati, musakhale ndi chilichonse choti mumasuleni iye. Iye potsiriza adzafika kumapeto kwa nzeru zake. Musiyeni iye. Musiyeni iye atulutse ubongo wake womwe. Ndizo zonse. Musiyeni iye yekha. Koma Eliya wokalamba akuyenda moona pomwepo ndi Mulungu. Mayi mayi. Anakhala pomwepo ndi mawu. Iwo amakhala ndi msonkhano waung'ono kumusi uko. Ndipo iye amayang'ana pawomvetsera ndi kuti Yezebeli nonse inu. Oh, kulimba mtima kumene. Sindidzapitanso kukamumva munthu ameneyo. Ayi bwana. Sindidzakhala ndikali konse. Izo sizinamuletse iye. Iye anakhala pomwepo chimodzimodzi basi. Pamene iye anataya mpingo wake, pamene iye anataya zake, zilembedzo zonse zinamutembenukira iye. Panali pamenepo pamene iye anafooka. Iye anati, ndine ndekha amene ndatsala, ndipo iwo akufunafuna kuti andiphe ine. Anati, iwo andiwombera ine ngati angakwanitse izo. Mukuona? Koma ine, iwo akufunafuna moyo wanga, ndipo ndine ndekha amene ndatsalira, mbuye, kodi ndichite chiyani? Panali pamenepo pamene iye anafooka. Komabe imamoona kuvomereza kufoka kwake ndi chilichonse mpamene Mulungu anati bwera pamwamba pa phiri ndikupatsa iwe uthenga watsopano ndikutumizira iwe uthenga watsopano tsopano ndakuza kale iwe pita ukatsutse zinthu izi tsopano ndikutumizanso iwe ubwerere ndi china chake kuti ukatsimikizire kuti iwe anali olondola anati wachita ntchito yabwino Eliya iwe unawauza iwo zadona woyamba ndi zonse izo ndimomwe iwo achitira iwe unamutsutsa abu ndi zinthu zake zonse za makono ndi mipingo yonse ya makono ndipo tinawauza alalikiwo kumene iwo anali iwe unali chitsanzo iwe unayima pamenepo popanda chithandizo chilichonse bungwe lililonse chilichonse kumbuyo kwako koma iwe unakhala ndi mawu anga tsopano ndikupatsa china chake pita kumusi uko ndipo ukamuuze wachinyengo uja pakuti atero ambuye zitakhala ngakhale mame yakugwa kuchokera kumwamba mpaka ine nditawayitana iwo mayi mayi anamutengera iye pamwamba pa phiri kuti akamuonetse iye china chake o ine ndikukhoza kumuona iye mawa umenewo akubwera akuyenda mu nsewu wa ku Samaria uwo iye analibe zochuluka zoti ungamamuyang'ane ndithudi mutu wadazi uwo ukuwala kudzuwa imvi ndi ndevu zikulendewera pa nkhope yake chidutswa cha chikopa cha nkhosa Baibulo linati iye anali wa ubweya ubweya paliponse pa iye ine ndikulingalira iye anali wonyansa kumuyang'ana ndodo yaing'ono yakale iyo mdzanja lake ndi maso ang'ono akale awo akuyang'ana mlengalenga akuyenda chotsika mkanjira ndipo inu iye ine ndikuganiza iye ankachita ngati wa usinkhu wa zaka 16 pamene iye anali wa pafupifupi 80 apa iye akubwera akuyenda kumatsika nsewu molunjika wa ku Samaria mbale anali atalimbikitsidwa mukufoka kwake mphamvu zanga ndizokwanira usadandaule za mabungwe Eliya usadandaule za iwo mphamvu yanga ndizonse zimene ukuzisowa ine ndikukumbukira nditayima pafupi ndi kachisi wamkulu nthawi ina ndipo ine ndinati ambuye ine ndidana nazo kuti iwo abwere kuyanga ofesi yanga iye anati ine ndi gawo lako mukuona ine ndi gawo lako mukufoka ndiye ine ndine mphamvu yanga ndiyolimba chifuniro changa changwiro chikhoza kuchitidwa paulo kapena Eliya kayendiwendani ukachokapo panjira mukuona mukufoka kwako pamenepo ine timalimbikitsidwa ndine modziyo
ndine iye wamphamvuyo amene ndimabwera ndikudzadzadza ine ndikukhoza kumuona iye akuyenda kumunsi kwa nsewu wa ku Samariya umenewo maso ang'ono akale awo akuoneka monga chomwecho mnyamata akukhala ngati akumwetulira mwatheka pa nkhope yake mʼbale iye anayenda mpaka pamaso kumene pa Ahabu sanachite chibwibwi sanajejeme ayi ayi ukugunda pansi pachifuwa chakale chowonda icho unali mtima wokhala ndi mzimu woyera ukukhala mmenemo inde ndithudi anabwera kuyenda mu nsewu umenewo anayenda mpaka patsogolo pa Ahabu ndipo anati ngakhale mame sadzagwa kufikira ine nditawayitana iwo anaponda mapazi ake ndipo anatembenuka mozungulira kubwerera mu chipululu iye anapita anati imeneyo inali ntchito yabwino Eliya bwera kuno ine ndalamulira khangwala onse kuti akudyetse iwe tsopano ndipo khala pansi apa kanthawi oh my pamene iye anali wofoka ndiye anadzakhala wamphamvu inde bwana iye anatseka mmiyamba kuti mvula isavumbe ndi pamene anadzakhala wamphamvu pamene anataya mpingo wake anataya chilichonse chimene iye anali nacho china chilichonse koma anakhala ndi mawu a Mulungu zitatero iye anadzakhala ndi mphamvu yotseka miyamba pamene Yakobo anataya mphamvu zake zonse ndiye Mulungu anadzamupatsa iye mphamvu yokhala kalonga mukuona pamene Paulo anataya maphunziro ake ndi theology yake yonse Mulungu anamupanga iye kukhala mmishonari kwa amitundu pamene Mose anataya kuthekera kwake konse ndi kukhala wofoka Mulungu anamupanga iye wamphamvu ndipo anamutumiza ku Egupto mu mphamvu ya mzimu ali wa usinkhu wa zaka 80 ndevu zikulendewera pansi mkazi wake pabulu ndi mwana atakhala mchiuno mwake ndi ndodo mdzanja lake anapita kumeneko ndipo anakagonjetsa Egupto eya mukuona osati ndi yankhondo kumbuyo kwake monga iye ankafunira kuti apite koma mu mphamvu ya mzimu amen pamene iwe wafowoka ndiye umakhala wamphamvu akungoyenda kumatsika mu nsewu uja iye sanachite chibwibwi sanapunthwe sanachite kalikonse anayenda mpaka pamaso pa Ahabu ndipo anati ine ndili ndi mawu a Ambuye iye anati iwe ndi amene ukufutitsa Israeli iye anati iweyo ndi amene ukufutitsa Israeli inde bwana o mbale inde bwana abweretse nsembe ya lunthawo amene uli nawo ku mtunda kuno ndipo tiyeni tione amene ali Mulungu ndi zimenezotu tibwere pamwamba pa phiri la Kalimeli tikamulole Mulungu amene anayankha pa Pentekoste adzayankhe kachiwiri tiyeni tikaone ngati Mulungu akadali Mulungu yemweyo ngati Yesu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse iye anatsika kuchokera pa phiri iye anali ndi uthenga inde iye anafoka kwenikweni poyamba ngakhale iye anataya chilichonse iye asanachite icho iye ankayenera kufowoka kuti akhale wamphamvu ndi kuphera kwa uthenga kumene kumawadodometsa anthu iwo amayesetsa kuupanga iwo kukhala chalunthu chachikulu china chake chinzake pamene ndikuphekako koma Mulungu amatenga chida chomwecho chakudzichepetsa ndi kufowoka ndi kuphweka kuti agwire nacho ntchito zake ndicho chida chokhacho mʼdzanja la Mulungu Yohane Mʼbatizi uthenga wake wotsogolera Khristu wophweka kwambiri iwo unadutsa mwamba pa miti ya anthu tamvetserani miniti yokha ine ndikuyembekeza ine sindikukusungani inu motalika kwambiri inu mwaima mozungulira makoma mwaona taonani Yohane pamene aneneri onse anachitira umboni zakubwera kwa Mesiya mmodzi wa iwo ananena kuti mabiri akanadzadumpha ngati ana ngosa ena anati masamba akanadzaomba mʼmanja mwawo mmodzi anati malo onse otsika adzakwezedwa ndipo malo okwera adzatsitsidwa oh my ndi tsiku lotani kuti munaganizira sukulu ya aneneri ndili ngati lola luntha la zimenezo oh my iwo anali ndi chilichonse pamwamba kwambiri koma pamene izo zinachitika kuchokera ku chipululu kunadzabwera mlaliki wokalamba amene analibe tsiku limodzi la maphunziro mʼmoyo wake mwina mwake galamala yake inali yoyipa kwambiri abambo ake anali wansembe koma Mulungu anamuchotsa iye kwa izo ife tinali nazo muphunziro la Mulungu lapitali saka anamulola iye kusakaniza zikana ndi zipembedzo zimenezo ndipo anamutengera iye ku chipululu kuti akamuphunzitse iye mwini wake ndiwo mtundu wake ndiwo mtundu umene umakhala ndi mawu a Mulungu. Anabwera kuchokera ku chipululu pafupi fupi usiku wa zaka sate, ndikuganizira ndevu zakuda zikulendewera pa nkhope yake yosaoneka bwino. Chikopa chachikulu cha nkhosa chokulungidwa momuzungulira iye anayima mʼmatope mpaka maondo ake. Anati, ndine amene ananenedwa ndi mneneri Yesaya. Ndipo zina zazitembezo zinatulukira. Iye anati, musaganize kunena mwa inu nokha, tili ndi ichi ndi icho. Mulungu ndi wokhoza mwa miyala iyi kudzutsa ana kwa Abrahamu. Oh my. Bwanji, iye anali ndi pakuti atero Ambuye. Iye anali ndi uthenga. Mulungu ananeneratu kuti akubwera. Ndipo chifukwa izo zinabwera mukuphweka chomwecho. Izo zinadutsa pamwamba pa mitu yawo. Pamene Yesu anabwera, iye anati, kodi inu munapita kukaona chiyani? Woyankhula waluntha amene angathe kusinthidwa kuchokera ku Methodist kupita ku Baptist ndi kuchoka ku Baptist kupita ku Presbyteria kuchokera kwa wa Presbyteria kupita ku Chipentekoste ndi Chipentekoste kupita ku china chakenso kuti munapita kunja kukaona bango likugwedezeka ndi mphepo iliyonse wosati Yohane anati kuti munapita kunja kukaona munthu wovala zovala zofewa iye anati iwo amakhala mnyumba zachifumu mtumiki wa mtundu umenewo iye anati kodi inu munapita kukaona chiyani Neneri, iye anati, wobosa neneri. Yohane, anati wobosa neneri. Ndipo taonani, iye anabwera wodzichepetsa wa onsewo. Koma iye anati wobosa neneri. Inu mukudziwa chimene Yohane anali, iye anali mtumiki wa pangano. Ndithudi, iye anali. Iye anapita kubyola neneri. Neneri ndi mpenyi amene amaona zinthu. Yohane anatero nayenso. Koma iye anadutsa zimenezo. Iye anali mthenga wa pangano. Iye anati, eya, uyu ndi amene ananene. Edwa ndidzatumiza wanthenga wanga patsogolo pa nkhope yako ndiye mwe yanali iye anali wanthenga wapangano ndithudi mwa njira yake yopheka yobwerera izo zinango wachititsa khungu aluntha tsopano ife tikuyenera kutseka posekedwa pa pafupifupi maminiti owonjezera angapo ndili ndi zinthu zingapo pano zimene ndikufuna ndinene malemba ena ndizolemba zina nanga bwanji mkazi wa masiye ali ndi ufa wochepa iye anali atafika kufoka kwake iye mwina mwake akanadzipha yekha ndi njala analibe ufa sakanatha kupita kwina kulikonse ndi kukabwereka ufa kunalibe aliyense anali nawo uliwonse koma iye anafika pamalo wokhutira wamkulu mwamuna wake anali munthu wopambana wa Mulungu ndipo iye anali wamasiye ali ndi mwana ndipo iye anali ndi ufa wodzaza mdzanja koma iwo unali wokwanira ndizo zonse zimene ankazifuna wopatulika mʼmanja mwa Mulungu anakhala moyo ndi umenewo kwa zaka zitatu ndi miyezi sikisi ndi ufa wodzaza mdzanja iye anafowoka iye anatuluka mawa umenewo kuti akatole nkhuni ziwiri ndi kudzazithyola izo ndi kudzazika izo pamodzi mwaona ndodo ziwirizo ndi mtanda mukuona kudzazithyola iye anati ndikatenga nkhuni ziwiri sananene kuti ndikatenga wodzaza mdzanja tsopano nkhuni ziwiri zokha ndi zimenezotu mukuona chiphiphiritsocho ndipo eya njira yakale yamakedzana njira yoyatsira moto tsopano ndiyo kutenga zipika ndi kuzisemphanitsa nkudzaziyatsa izo pakati ndikapita kukapanga kampu ine mapiri usiku kuti ndisazizidwe ndimayika chipika mbali iyi ndi chipika mbali iyi ndipo usiku ndimangokankha kumapito kwa izo ndipo zikotcha izo monga choncho pamene iwe ukusendeza mwaona pomwepo pa mtandawo ndili ndi nkhuni ziwiri ndikupita kukapanga mkate kukakonza ufa uwu ufa wodzaza mdzanja ndikupanga mkate wa ine ndi mwana wanga tidye iwo ndikufa iye anati kwenikweni mukufoka sichoncho iye iye anati ndipo iye anatembenuka ndipo anayamba kuyenda kumabwerera oh mawa wotentha umenewo oh unali utakhala wautali kwambiri ndiye wopanda chilichonse chilichonse wopanda madzi ndipo anthu akukuwa anthu akufa konse konse kopanda kobwereka palibe chochita iye anali kumapeto kwa nsewu iye anali mukufoka kwake iye anati ndikonza iwo wa ine ndi mwana wanga ndipo kenako tidya ndikufa chotero iye anatembenuka ndipo anati miniti yokha iye anayang'ana mbuyo ndipo nkhope ya chikale yosaoneka bwino ija ikusuzumira pa chipata kumusi uko anati pita ukandikonzere ine mkate pang'ono poyamba ndipo ndibweretsere ine oh ndengere ine madzi pang'ono mʼdzanja lako ndi chidutswa cha mkate chifukwa pakuti atero Ambuye oh my modzi umenewo unachita izo oh my kachidutswa kakang'ono kameneko iye anali nako mwaona iye anaka patulira iko kwa Mulungu. Umenewo unali wokwanira kumujesa iye nthawi yonseyo. Eya, maona pamene iye anali wofoka ndiye iye anali wamphamvu. Wina anali ndi mbiya yokhala ndi mafuta pang'ono ndipo iye analibe kalikonse. Anake amuna awiri akanati agulitsidwe kukakhala akapolo. Iye analibe china chilichonse chimene akanachita ndi mbiya yaing'ono iyi ya mafuta. Sikuti analipo ochuluka. Iye anali pa mapeto. Eliya anati kwa iye, anati, uli ndi chiyani mnyumba mwako? Anati, mafuta pang'ono okha mumbiya. Anati, pita kwa oyandikana nawo ukabwereke ochuluka. Pamenepo, penyani, akukonzekera izo zisanachitike nkomwe. Konzekerani, David anamva phokoso limenero mutchire la mabulosi. Eliya anaona mtambo waukulu ngati dzanja. Anati, ndikumva phokoso la mvula yambiri. Ngati Mulungu atangopeza mbiya zopanda kanthu. Uko nkulondola. Iye anati, dzadzani nyumba ndi izo. Amen. Mukuona zimene Mulungu amafuna, Mulungu akuyenera kukhala ndi mbiya zopanda kanthu. Mvetserani, ife takhalapo nacho chiphunzitso chochuluka, zachipembedzo za nkhutu zochuluka, mpaka ife tafika kumapeto kwa dengu. Pali chinthu chimodzi chokha chimene chatsalira, kutembenukira kwa Mulungu ndi mawu ake. Ndipo ngati mungachite zimenezo, mukapeze mbiya zina zopanda kanthu. Mukachotse chimethodist chonse mwa iwo, chipentekoste chonse mwa iwo, ndi chibaptist chonse mwa iwo. Ndipo Mulungu walola iwo akhale mbiya, ndi kuwayika iwo mnyumba. Ndipo kenako, mujotse kuchokera mumbiya iyi ndi kuyamba kutsanulira. Amen. Mungu ayamba kutsanulira. Iye anali ndi zokwanira kumusamalira iye ndi ana ake ndi china chilichonse ndi kulipira ngongole zonse. Bwanji. Basi zochepa zimene iye anali nazo zopatulidwira kwa Mulungu ndi kumatsatira mawu a mneneri uyu. Iye anatulukira wabwino. Mulungu, titumizireni ife neneri amene adzatenge mawu a Mulungu. Amene sadzatenga china chakenso. Koma kungotenga mbiya zopanda kanthu. Ngati Mulungu atangotenga mbiya zopanda kanthu. Ndipo kenako nkutenga mawu a Mulungu. Ndikuwatsanulira iwo mwa munthuyo. Osati ena kuzati ine ndinagwedezeka pamene ndinawulandira iwo. Ine ndinayankhula malilime pamene ndinawulandira iwo. Ine ndinavina mu mzimu. Iwalani zimenezo. Mwaona? Iwalani zimenezo. Mungu okhala pamenepo mpaka iwo utabwera. Ndizo zonse. Mpaka mbiyayo idzaze. Ndi zimenezo tu. Umo ndi momwe mumachitira izo. Inde bwana. Kupweka kwa iwo. Mbiyazo zinadzaza. Momwe tinga khalire pa zimenezo. Anali wophunzira onse atakhumudwa tsiku lina. Yesu anati kwa iwo, anati, pali anthu 5,000 pano, ndipo anati, iwo akulefuka, ali ndi njala. Ine ndikhoza kukhala pa zimenezo ola lina. 5,000 ali ndi njala. Pali 100 billion ali ndi njala. Anati, atumizeni iwo azipita. Anati, palibe chifukwa chochitira zimenezo. Anati, inu muwadyetse iwo. Mai, ndikulingalira akusonkhanitsa zonse zimene akanapeza. Ndipo inu mukudziwa pamene anasonkhanitsa chilichonse, anazunjika izo. Ndikhulukireni kufotokozaku. Anazunjika. Koma iwo anapeza chilichonse, iwo anati, tsopano apa, tadutsa msasa wonse. Ife tilibe ndalama, chotero sitingakhale ndi msonkhano. Inu mukuona, chotero ife tili ndi chilichonse pano. Koma chinthu chokha chimene ife tingachipeze ndi mabisiketi asanu ang'ono ndi nsomba ziwiri zazing'ono. Zaka mwana monga Davide anabwera kuchokera ku chipululuko. Ndizo zonse zimene tili nazo. Ndizo zonse zimene tingazipeze. Ife tili kumapeto kwa nzeru zathu. Sitingachite china chilichonse, Yohane. Petro anati, ndizo zonse zimene tingachite. Ndizo zonse zimene tingachite. Ife tili kumapeto kwa nzeru zathu. Ndicho chinthu chokhacho. Munzere wachakudya chimene ife tili nacho. Chabwino ine ndikhoza kungotenga lemba limodzi laling'ono. Machitidwe 2:38. Ndipo ndizo zonse zimene ife tikuzisowa. Kungomvera iro. Inu simukusowa kuti muphunzire maseminare zonse za ichi icho chinacho. Mungotenga iro. Eya, basi mungotenga iro. Ndizo zonse zimene mukuzisowa. Labani aliyense wa inu ndipo mubatizire mu dzina la Yesu Kristu. Kuloza ku chikhulukiro cha machimo anu. Ndipo inu mudzadzidwa ndi mafuta. Mukuona? Mungodzikhuthula. Mukonzekere mmodziyo. Ndizo zonse zimene mukuzisowa. Mungu ayika dontho menemo.
Muone ilo likudzadza. Nimudziwa sizinali zokwanira mumbiyayo kuti apange donto muchiri jonse. Mwina mwake anatenga chala chake monga jonchi, anangogwetsera iwo muchimodzi monga joncho. Atangana mbuyo ndipo inali itadzaza. Anangogwetseramo iyo mwaona ndizo zonse zimene iye amasowa. Chifukwa iyo anali mafuta odalitsika. Musatengere zochitika zina za ku seminary. Mutenge mawa Mulungu ndipo muwagwetsere iwo mmenemo. Muone momwe iwo ati adzadzire. Yanati chabwino kodi ife tiyenera kupanga donto la mtundu wanji. Mwina mwaga ife tikoza kutenga china chake kuchokera mu Masalimo. Mutenge chimene ndakuwuzani inu. Labani ndipo mubatizidwa mu dzina la Yesu Kristu kuloza ku chikhululukiro cha machimo. Ndipo mudzadzadzidwa ndi donto limenero. Mungogwetsera izo mmenemo. Ndipo inu mudzadzadzidwa ndi donto limenero. Ndilo donto limene Petro anagwiritsa ntchito pa tsiku la Pentecost. Ndilo donto limene Paulo anagwiritsa ntchito. Ndilo donto limene ophunzira onse anagwiritsa ntchito. Zina zonsezo zidzaonjezedwa. Inu mungotenga donto limenero ndi kutsatira izo. Ndipo zina zonsezo zidzakhala bwino.
Khalani ofoka, khalani opanda kanthu. Kuthulani zonse. Ndipo kuyambira pamenepo izo zidzapitirira kumagwa. Ndipo Mulungu adzapanga kugwa konseko. Inu muzingochita zimenezo. Inu mugwade pa maondo anu ndi kulandira izo ndi mtima wanu wonse. Mugwade mu mtima mwanu. Pompano ndikuti Mulungu ine ndikukhulupirira izo ndi mtima wanga wonse. Mulungu adzasamalira madonto ena onse. Mudzadzazidwa. Inu mudzadzazidwa ndi mzimu woyera. Tsopano iwo anali ndi mabiskete asanu angono ndi nsomba ziwiri. Chodero iwa kanati achite chiyani. Chodero iwa anabwera ndipo anati izi ndizo zonse zomwe tingathe kuzisonkhanitsa. Ife tili kumapeto kwa nzeru zathu. Ife sitingapeze chidutswa china cha mkate kulikonse. Palibe aliyense. Ndipo nyamata wang'ono uyu mwina mwake akuonetsera atathawa ku sukulu. Anapita ku sukulu mawa uno ndipo anaphonya sukulu ndipo anapita kukawedza ku musi kuno. Ndipo ife tinakamunyamula iye ku musi kuno pa mtsinje. Iye anabwera kuti adzamvetsere. Ndipo apo ali ndi zisanu zikomo Mulungu chifukwa cha kanyamata kameneko. Inde bwana anati ife chinthu chokha chimene ife tili nacho mu mzere wa moyo. Ndi donto laling'ono ili apa. Anati, Yesu anati, izo ndizokwanira. Bweretsa ni izo kuno, mugona, bweretsa iwo kuno. Undilole ine, ndikhale nawo iwo. Undilole ine, ndikhale nawo donto pang'ono limenero. Ine ndisamalira zina zonsezo. Tsopano, udzingo wopitilira kumabereka pamene ine ndizikupatsa iwe kuchokera mu donto ili. Ndipo aliyense wa inu atenge donto la machitidwe 2:38 mawa uno mu mtima mwanu. Ndipo mungotenga kuchokera pamenepo ndi kumamuyang'ana iye akuyamba kunyemera mkati wa moyo kwa inu. Lapani, batizidwani mu dzina la Yesu Khristu kuloza ku chikhululukiro cha machimo anu. Ndipo kenako muone ngati mzimu woyera sugwera mkati kupitilira kumagwera pa ichi. Ndikugwera pa icho. Gwera apa, ndikugwera apo, ndikugwera apo, ndipo padzakhala kudzazitsidwa kwa mzimu woyera. Kulondola. Inu simukuswa kuti mupite ku maseminare, simukuswa kuti mukhale anzeru. Chinthu chokhacho chimene inu mukuyenera kuchita ndikuzindikira kuti simukudziwa kalikonse. Mulole Mulungu akugwireni inu. Iye adzasamalira zina zonsezo. Chabwino kenako liuli nati, bweretsa izo kuno. Ndicho chimene Mulungu akufuna mawu. Kuti timubweretsere iye mulu wambiya zopanda kanthu. Iye adzasamalira zina zonsezo. Inde bwana. Bartimeo wakhungu atakhala pafupi ndi chipata, atatheratu, atazizidwa, oh mphindi yake yofoka kwambiri. Pamene iye anamva liwu linati, bweretseni iye kuno kukulondola. Iyo nthawi zina imakhala nthawi yako yofoka kwambiri. Panali Maria kumandako atasweka mtima, mwana wake, nyamata wake anali ataphedwa. Chilichonse, ziyembekezo zonse zinali zitapita. Ndipo iye anapita kuti akamukonze iye. Ndipo ngakhale thupi lake silinali mmenemo. Ndipo iye anamva liwu likuti, iwe ukulira chifukwa chiyani mkazi? Iye anati, iwo amuchotsamo ambuye wanga. Ndipo ine kanthu kakang'ono kosauka. Anali mwana wake amene anali atachititsidwa manyazi. Anamuvula iye maliseche ndi kumupachika iye pamwamba apo pa mtanda. Ndipo anamupachika iye ndi kumukhomera iye pamwamba apo. Iye atatha kudzinenera kuti anali Mesiya. Mkaziyo atatha kudziwa kuti mzimu woyera unamuphimba iye ndi kumubweretsa mwana uyu. Anali mwana wa Mulungu. Iye anali ataona ntchito zake ndi chilichonse.
ndipo anaona pamphindi yofoka kwambiri.
Ndipo pamenepo Yesu anali akayimirira motsutsana ndi oyipayo, anayima motsutsana ndi mabungwe amenewo, anayima motsutsana ndi afarisa amenewo, ndipo anadzakhala wofoka, ndipo anadzipereka yekha kuimfa, ndipo anafa monga ochimwa pa mtanda. Atasenza machimo athu. Masalimo omwewo, aneneri omwewo, amene iwo ankakhulupirira, anali anabwereza 100 a zaka mbuyomo. Mawu omwewo amene iye ananena pa Calvary, ndipo iwo analephera kuziona izo. Mkulu wawo wankulu, Mulungu wanga, anatero Davide, Mulungu wanga, chifukwa chiyani inu mandisiya ine. Masalimo 22, mafupa anga onse akundiyang'ana ine. Palibe ngakhale limodzi lomwe lathyoka. Iwo amagwedeza mitu yawo ndi kunena, iye anadalira ena, iye anapulumutsa ena. Iye mwini iye sakutha kudzipulumutsa. Ndipo zinthu zonse zimene aneneri ananena zinali pomwepo. Ndipo Yesu akufa atagwira mawu amenewo, anadzipereka yekha. Mulungu Emanuele anadzakhala wofoka kwambiri mwakuti iye anadzipereka yekha kuifa ndi kumanda ndi moyo wake ku Gehena. Kufoka koma kuchokera mukudzipereka kwathunthu uko unadzabwera mmawa wa Isitara uja, ukukhota njira yake kuchokera kwa wotsikitsitsa. Iye anali wapamwamba kwambiri ndipo anadzakhala wotsikitsitsa. Iye anabwera kwa anthu wotsikitsitsa, anapita ku mzinda wotsikitsitsa, ndipo munthu wang'ono kwambiri mu mzinda ankachita kumuyang'anira iye pansi. Anapita kuchokera kumeneko kupita ku imfa, ndipo kuchokera ku imfa anapita ku manda, ndipo kuchokera ku manda anapita ku Gehena mpaka kwa wotsikitsitsa amene akanakhoza kufikiridwa, ku Gehena yotsikitsitsa imene ikanakhoza kuganiziridwa. Iye anapita kwa iyo. Komano kuchokera pamenepo Mulungu anayamba kumukweza iye mwamba. Dutsa paradiso, chokera kumeneko kupita ku kumanda, ndipo kuchokera kumanda kupita ku ulemerero. Ndimwe pakambiri mwakuti amenera kuyang'ana pansi kuti aone kumwamba. Anakwezera mipando yake yachifumu kumwamba. Mayi wang'ono wosweka mtima uja wosadziwa ichi atayima pamenepo. Iwo amuchotsa Ambuye wanga, ndipo ine sindikudziwa ndikuti iye anali ora lofoketsetsa limene iye anayamba wakhalapo nalo wake Ambuye wake anali atapita. Iwo anali atamubachika iye, komabe iye analola izi. Anamubachika iye mwamanyazi, akumubachika iye pamwambapo wamaliseche pamaso pa anthu amenewo. Ndipo anamubaya iye mtiti, ndipo akukha magazi, ndikumumva iye akulira pa mtanda. Ndikuona dziko likugwedezeka, ndipo miyamba yonse inazindikira kuti iye anafa. Anamutsitsira iye pansi atauma ndi ozizira, ndipo anakamugoneka iye mmanda. Iye anaganiza, ulemu wotsiriza umene ine ndingachite kwa mwana wanga wokondedwa, ndikubwera ndikudzamukonza iye. Ndipo tsopano iwo amuchotsapo iye. Ndipo iye anali atayima pamenepo akulira. Mayi wang'ono ameneyo atayima pamenepo akulira akusisima. Oh, mphindi yofoketsetsa kwambiri. Wokulira chifukwa chiyani mkazi linali liwu kumbuyo kwake? Iye ankaganiza kuti anali wosamalira kumanda. Anati, oh, iwo amuchotsapo. Sana athe ngakhale kutembenuka, anali atafoka kwambiri. Iye anati, ndakhala ndili maso masiku atatu onsewa ndi usiku. Ine ndinayima ndikumayang'ana kupachikidwa. Ine ndinamuona wokondedwa wanga yemwe, amene ine ndikudziwa kuti anali mwana wa Mulungu. Ine ndikudziwa iye anali, ndipo komabe iwo hakuyang'ana mbali inayo, ndiye ali kumbuyo. Ndipo iwo amuchotsapo iye, ndipo anamupachika iye. Ine ndinamuona iye akuukitsa akufa kuchokera mmanda. Ine ndinamuona iye akuchita zozizwitsa pambuyo pa zozizwitsa. Ndipo ine ndikudziwa mzimu woyera. Mulungu akudziwa mtima wanga, ndinali wosalakwa pa chilichonse. Ndipo mzimu woyera anandipatsa ine mwana ameneyo popanda kumudziwa mwamuna, momwe ine ndikudziwira kuti izo zinali zoona. Ndipo ine ndinamuona iye atachititsidwa manyazi, ndipo kumuvula zovala zake pa iye, ndikumupachika iye pamenepo, ndikumukwapula iye. Iye anafa imfa yoopsa kwambiri. Ine ndimamukonda iye. Ine sindikusamala chimene chachitika kwa iye. Ine ndikumufunabe kumuyika iye mmanda. Ine ndikufuna kuti ndimupatse iye mtundu woyenera wakuyikidwa mmanda. Ndipo iwo amuchotsapo iye. Ndakhala masiku ndi masiku mtima wanga ndi wosweka. Ine ndangoima muchikhalidwe ichi. Ine sindikudziwa chimene iwo achita ndi Ambuye wanga. Iye anati, Mariya. Ndipo kenako iye anakhala wamphamvu. Amen. Peter, ukawuze ophunzira anga
kuti ndidakumana nawo ku Galileya.
Mukufowoka ndiye timapangidwa kukhala mphamvu. Ukakhala wofowoka ndi pamene umakhala wamphamvu.
Petro iye atatha kukhala kunja uko akuwedza, iye anali ntchito yake inali kuwedza. Ndimachita ngati ndimayikonda ntchito yake. Ndipo chotero iye anali kunja uko akuwedza, atakhumudwitsidwa, akudziwa kuti iye anali atamukana Khristu. Oh my! Anamva neneri uja atayima pamenepo ndipo akumuuza iye kuti, Petro, kodiwe umati umandikonda ine? Iye anati, oh Ambuye, inumukudziwa ine ndima kukondani inu. Iye anati, ndima kukondani inu. Ndine wokonzeka kukuferani inu. Iye anati, Petro, iwe ukuganiza kuti ukudanthauza zimenezo, kuma iwe udzandikana ine katatu. Iwe udzandikana ine tambalasa nalire kachitatu. Mwaona? Udzandikana ine katatu tambalasa nalire. Ngopo ona kuti izo zinadzachitika pamene iye anayima pamenepo ndipo anati, ine sindi kumudziwa iye. Ayi, ine sindi kudziwa kalikonse kaiwa kumene kwa Chipentekoste. Ino sinthawi yoti ndisiye kulalikira, ndiwo chiyanga yomwe ili ndi vuto. Mukuona, anayina kuti ine ndikudziwa ine ndikuyenera kuyima tsopano, koma ine sindingayime pompano. Mwaona, chotero ine ndikuyenera kuti ndimalize izi apa miniti yokha. Anati, ine ndikudziwa ndinamukana iye. Ine ndinamukana iye pamaso pa Pilato. Ine ndinamukana iye mukukhalapo pamene mkazi wang'ono uja anabwera mondizungulira ine. Anati, kodi iwe si mmodzi wa iwo? Ayi, ndipo ngakhale kunyoza. Oh, iye anali mumaonekedwe oyipa. Anati, ine iye anakana. Iye anali atamukana iye. Ndipo anali atamuona Yesu atayima ndipo anadzamuyang'ana. Pamenepo ndi pamene tambala anadzalira. Anadzayang'ana pa Petro. Iye anatuluka. Oh, iye anakhumudwitsidwa ndi iye mwini. Anati, kodi ndikukhalanso ndi moyo chifukwa chiyani? Ndipo kenako pambali pa zimenezo iye anati, ndikuganiza kuti ndibwerera ndikumakawedzanso, sindingathenso kumalalikira. Chotero ndidzangobwerera ndikumakayamba kuwedza. Iye anali ataponyera maukonde ake ndipo ataponya usiku wonse, sanapeze nsomba. Ndipo iye anali pa malo ofowoka, iye analibe kanthu, anakhumudwa ndi iye mwini. Anafika kumapeto kwa kuthekera kwake. Chabwino iye ankaganiza kuti iye anali munthu wopambana, anadula makutu a mwana wa wansembe wankulu monga choncho. Chabwino iye ankaganiza kuti iye anali munthu wopambana, inu mukudziwa iye anali adaphunzira china chake, koma iye sankadziwa kanthu. Iye ankayenera kuyiwala zonse za izo. Ndipo apo iye anali kunja uko anati, chabwino ine ndikudziwa chinthu chimodzi, ndine msodzi, ndikhozabe kupeza zofunika pa moyo ndikuwedza. Iye anaponya usiku wonse ndipo sanapeze kalikonse. Oh, zokhumudwitsa bwanji! Nthawi iliyonse akakoka iwo ukonde wopanda kanthu. Ndipo iye anali wokhumudwa kwambiri. Iye anali pa malo wofoka kwambiri. Anati, ine ndikhoza kungomvelera ngati ndilumphe kuchoka mu ngalawa iyi. Ine ndilibe kanthu mulimonse. Iye anati, kodi muli ndi nsonga iliyonse ana? Anayang'ana kunja kugombe ndipo apo panayima mwamunayo. Iye anati, ayi, tagwira ntchito usiku wonse ndipo sitinapeze kanthu. Ine timaganiza kuti ndine msodzi. Kodi ndiwele Simoni? Iye, chabwino, ndagwira ntchito usiku wonse wasagwira kalikonse. Oh, ine ife tilibe nsomba pano. Iye anati, chabwino, ponyerani khoka lanu mbali inayo. Ife tachita chiyani? Iye anati, kumbali inayo. Ife takhala tikuchita zimenezo. Ponyani ilo kumbali inayo. Iye anaponyera makhoka ake kumeneko ndipo iye anakuka. Iye anati, kenako anadzakhala wamphamvu. Oh my! Iye anatenga chikhoto chake chakale cha nsomba ndipo anachivala icho modzikutira iye. Anati, abale, uyo ndi iyeyo. Ndipo anawaposa ina wonsewo kugombe, iwo asana kucheze ngalawazo mwansanga momwe iwo akanathera. Iye anasambira kuwaposa iwo atavala chikhoto cha nsomba anafika kugombe. Chifukwa chiyani? Pamene iye anali wamphamvu, sakanatha kuchita kalikonse. Koma pamene anafowoka ndiye anadzakhala wamphamvu. Inde bwana, oh, njira ya Mulungu ndi kutenga zotengera zopanda kanthu za anthu ndi kugwedeza nazo dziko lapansi. Tsopano pang'ono pokha ndipo ife tizipita.
Monga pa Pentecost, pa Pentecost. Kodi iye anachita chiyani? Zinawatenga iwe masiku deni kuti akhale opanda kanthu. Koma iwe onse anali adayima pamenepo ndizotengera zawo zinatembenuzidwira mmwamba. Ndipo Mulungu anadzitenga iye mwini ndi kuzidzaza izo. Ndizo zonse iwo anagwedeza dziko anadzitsamira yekha mwa iwo. Ndicho chimene chili chosowa chalero. Ndicho chimene ife tikuchisowa lero. Ndizotengera zopanda kanthu inde bwana kuti Mulungu akhoze kuzidzaza izo ndipo simungathe kuwatenga iwo ndikuyenera ndilambalale zambiri apa Mulungu sangathe kuwagwiritsa iwo ntchito ngati iwo adzazidwa kale ngati ndiwe wodzaza ndi maphunziro a theology Mulungu sangakhoze kukugwiritsa ntchito Mulungu ayenera kukhala ndi zotengera zopanda kanthu kuti iyathe kuzidzazitsa izo tsopano Eliya sananene kuti ita ukatenge mbiya zina ndipo ukabwereke mafuta ambiri ndipo tiona ngati silingapeze mtengo wabwino wogulitsira ndipo iwe ukapeze zochulukirapo pang'ono ndipo iwe ukhoza kumubwezera woyandikana naye monga choncho iye anati ukangotenga zotengera zopanda kanthu ndizo zonse zimene ukusowekera ndichimene chinali pa Pentecost iwo anali ndi mbiya zopanda kanthu kuti Mulungu akhoze kuzidzaza izo mbale siku ili likufuna zimenezo lero mukuyenera kukhala ndi chimenecho ndidzakhala ndi chimenecho kapena tiwonongeka ndikutseka tsopano mvetserani ife tikuyenera kukhala nacho icho kapena tiwonongeka inde bwana makina akulu achipembedzo amene ife tili nawo makina akulu ampingo achita utsi iwo agumuka mwa uzimu mwa iwo Bale Collins ali pena pake pano ndi Mbale Hickerson ndikuganiza kuti crankshaft yaonongeka china chake chalakwika iwo akugwiritsa ntchito mafuta a mtundu olakwika iyo yonse yachita utsi iwo akugwiritsa ntchito chowachitikira chaku seminary malo mwa mzimu woyera zitsitsimutso zathu zazikulu za mdziko munthu wathu wakulu misonkhano yathu yamachiritso zonse zalephera ife tikudziwa izo zatero yang'anani pamlaliki wathu wolemekezeka Billy Graham wadutsa fukoli mbuyo ndi mtsogolo mbuyo ndi mtsogolo mbuyo ndi mtsogolo izo zachita bwino wanji Oral Roberts misonkhano yamachiritse konse konse ndipo zikuyipirayipira nthawi zonse chifukwa zonsezo ndi Baptist Presbyterian Assemblies of God mabungwe ena onse osiyanasiyana awa wabweretsa iwo onse pamodzi ndichiyani icho madina akulu achipembedzo ndipo Mulungu wakudzazitsirani izo ndi utsi
tsopano iwo ukungogwedera kugwedera kupopa 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 kugwedera kupopa 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 pang'ono pokha apa ndi apo iwo watha iwo watheratu mafuta athamo mwathiramo madzi imenemo chilichonse chapita inde bwana matayala apwa mbali ziwiri zonse ife tili mu chikhalidwe choyimba makina achipembedzo ayima ndipo mbale chivindikirocho chinachokapo pa gehena ukonkulondola ndipo mitsinje ya mphamvu ya ziwanda ikutsanulira kuchokera konsekonse izo zagonjetsa mafuko izo zagonjetsa ndale mpaka zavunda mpaka mkati izo zagonjetsa mipingo mpaka iwo sakudziwa kanthu koma chipembedzo
iwo kati kodi ndinu mkhristu ndine wa methodist kodi ndinu mkhristu ndine wa pentekoste zimenezo sizikutanthauza mochulukanso monga ndinanena tsiku lina kuposa kukhala nkhumba kapena nguluwe kapena kavalo kapena china chake izo zilibe kanthu kochita ndi iwo iwe umakhala mkhristu pamene wabadwanso matsopano ndipo wadzazidwa ndi mzimu woyera osati mpaka chimenecho ndipo wadzipereka kwathunthu kwa mzimu ngati sunadzipereke kwa mzimu ndiye kuti sunabadwenso matsopano ndipo ulibe mzimu woyera iwe ukhoza kuyankhula malilime ndi kunjenjemera ndi kulumpha ndi kuthamanga ndi kuchita mitundu yonse ya paulo anati ndikhoza kusuntha mapiri ndi chikhulupiriro ndikhoza kuchiritsa odwala ndikhoza kukhala ndi chidziwitso cha mbaibulo ndikhoza kupita ku seminare ndi kukaphunzira zinthu zonsezi chilichonse anati sindine kanthu komabe Haleluya. Oh my. Kuyankhula za chivindikiro kuchoka pa ketulo ziwanda zikuyendayenda mphamvu za njerekezi pansi pa dzina la chikhristu kuphunzitsa chiphunzitso malamulo a anthu ziphunzitso za Mulungu za ku seminari kulisiya baibulo lokha.
Haleluya. Aleluya. Ndani angathe kutero. Wamphamvu mokwanira ndani? Ndani ali ndi nzeru? Ndani ali ndi mphamvu zokwanira kuti awete gulu ili limene likuvula zovala za akazi athu? Mudzina la Alariki, a Methodist, a Baptist, ndipo ngakhale a Chipentekoste, mapenta nkhope zawo monga Yezebeli, ndikumadula tsitsi lawo, ndikumavala mathalauza monga amuna. Alariki athu osakwanira kuti angawadzukire iwo kuti awawuze iwo za izo, ogwidwa ndi ngerekezi. Linali gulu limene linang'amba zovala zake pa iye. Kodi ngerekezi wobangula uyu ndi ndani? Ndani ali wamphamvu mokwanira? Ndi mtundu wanji wawo wachipembedzo umene uli wokhoza kumugonjetsa iye akuyendayenda kudutsa pa manda awa azipembedzo akufuula masiku azozizwitsa anapita ndipo ife sitikufuna mzimu woyera?
Who can tame that devil?
Ndipo ndi ndani angamuwete ngerekeza ameneyo? Mulungu, ife sitingachite izo ndi chipembedzo, ife sitingachite izo ndi mphamvu za chipembedzo. Koma panali liwu nthawi ina limene linachita izo, amen, limene linawaweta ngerekeza ameneyo, kuwayika iwo mmalingaliro awo olondola ndi kuwaveka iwo zovala. Liwu lomwero limatipatsa ife lonjezo, ntchito zimene ine ndikuchita inunso mudzazichita. Inu simudzachita konse izo pansi pa mafuta achipembedzo mu galimoto yodzaza utsi. Inu simudzachita konse izo mu bungwe. Inu mudzachita izo pamene madzikuthula ndipo madzakhala ofowoka. Dzikhuthuleni yense nokha, ndipo mulole mzimu woyera ubwere mkati ndi kudzawulutsa gawo lilonse la inu. Kudzasungunula chivindikiro chilichonse cha thupi lanu. Ndizo zokhazo, chitani izo, ife sitikusowa bungwe latsopano. Chimene ife tikusowa, o Mulungu, ine ndikumverera iwo ukutsanulidwa mozungulira kudutsa pano tsopano. Chimene ife tikuchisowa ndi mneneri wa Mulungu kuti adzuke ndi bingu la Mulungu. Mphenzi zauzimu zimene zidzagwedezere dziko lino kumanyazi. Aleluya. Zotengera zopanda kanthu ndi chimene iye akusowa ndiko kulondola mpingo woyitanidwa utuluke. Ulu lapang'ono limene liti lidzalandire mphamvu ya Mulungu ndi madalitso ndi uthenga wake. Aleluya. Ndi zimene ife tikuzisowa. Mukhale wofoka kuti mukhale amphamvu. Izo zidzagonjetsa ngerekeza aliyense, zidzachititsa manyazi ophunzira. Izo zidzabweretsa amuna ndi akazi amene Mulungu wawayitana. Ndipo izo zokha, kumbukirani, monga zinali masiku a Nowa, chomwe chonso izo zidzakhala mukudza kwa mwana wa munthu. Miyoyo 80 inapulumutsidwa. Masiku a Eliya panali 7,000 okha amene anali ndi iwo. O, tangoganizani za kumene ife tikukhala tsopano. Pamene Yohane anabwera poonekera mpingo wa ung'onowo unali ndi thudi mukagulu kochepa, koma panali mbiya zopanda kanthu zoti zitsanuliridwe mafuta. Haleluya. Mulungu, tiloleni tidzikhuthule tokha. Tikhale opanda kanthu abwenzi, tikhale ofoka. Mukane kuthekera kwanu komwe, ndipo inu upo pa wairesi, osati wairesi, koma kunja mu amene adza mvetsere matepi awa kulikonse kumene iwo abwera. Zikhuthuleni nokha, zitsanulirani nokha pa guwa la nsembe la Mulungu ngati nsembe. Mulole ngero abwere ndi khala la moto, adzaze mbiya imeneyo ndi mphamvu ya Mulungu wamphamvu zonse. Pezani, ndiye iye adzakupangani inu amphamvu. Iye adzakupatsani inu chisomo kuti muyime. Tiyeni tiweramitse mitu yathu kwa miniti.
O Lord, another
Ambuye, mawawina wala Mulungu wadutsa. Ndipo ife takhala tikukhala mu msonkhano wa ulemu uwu, mmene amuna ndi akazi amene amakudziwani inu, pamene mzimu wanu umakhala mkati mwa mitima yawo. Ndipo iwo akukukhulupirirani inu, ndipo achita pa mawu aliwonse amene inu munatilamulira ife kuti tizichita. Ndipo tikukuthokozani inu chifukwa cha anthu awa. Ndipo pakhoza kudzakhala ena kunja kudziko kumene matepi awa ati adzapite, kumene akazi ang'ono odzichepetsa ndi amuna
Adza watengire iwo mnyumba, ndi mafuko, ndi kunja maiko ena. Ndipo mulore iwo akambe ambuye, ndi kumvetsa. Akazi kuture oka kuti nzimu era ukate kuwadzazitsa iwo. Bakoza kukala ena ngakale pano mawauna ambuye, amene angati, adzi kutula oka kuyambira pamene itina yamba kuyankula. Amene asindikira kuti adalira kwambiri mumaganizo awo omwe. Awo ini yake. Iwo, kutegira kwawo, kudalira mukuchenjera kwa maganizo awo opweka au muntu omwe sari kanthu koma nyansi pamasopa Mulungu. Oh Mulungu, mulore iwo angodzi kutula okha tsopano. Modzichepetsa adzipereke okha ndi kubwera kukudzadzidwa ndi mzimu. Berekani izi ambuye. Zinanenedwa mu Baibulo onse amene anakhulupirira anabatizidwa. Pakhala mchipinda chino mawauno Atate mkazi wang'ono wakhala kuno kumbuyo ndipo ine ndikukumbukira akazi a Hicks akubwera akunditsatira ine usiku ina ndipo apo iwo anakhala pansi opanda kalikonse koma mafupa. Tsempha khungu laling'ono la ntsempha litakokeka pa iye khansa inali itamudya iye mwamuna wake sanali mkhristu pamenepo ndipo ndikukumbukira pemphero limene ndinapemphera mphera usiku umenewo. Mulungu ino munatumiza Davide wang'ono kuti atsatire mkango ndi legeni yopheka yaing'ono. Ndipo iye anabweretsanso mwana wankhosa. Ine ndinati, kansa iyi yamugwira mulongo wanga. Iye ndi mdierekezi. Ine ndikudziwa inu ndi Mulungu. Ine ndakuonani inu ambuye ndipo ine ndikudziwa. Ine ndayankhula ndi inu. Ndipo inu mwayankhula mondiyankha. Ine ndikutsatira nkhosa ya Mulungu. Kansa iwe umumasule iye. Ndiye ndinamulamulira iye mu dzina la Yesu Kristu kuti apite ku nyumba, ndipo mwamuna wake yemwe anali asanadzibereke anakhulupirira mawu amenewo ndipo anamutengera mkazi wake ku nyumba. Ndi uyu apa mawauno, mkazi wopambana wamphamvu wa thanzi, khansa inapita. Iye akubwera mawauno kuti adzabatizidwe mu dzina la Yesu Kristu. Oh Mulungu, zikomo inu chifukwa chachotengera chopanda kanthu icho chimene chakonzeka kuti chidzazidwe. Mulungu, ine ndikupemphera kuti inu mudalitse moyo umenewo. Ambuye, ichi ndi chitsanzo chabe cha ena ambiri. Ine ndikupemphera kuti madalitso anu akhale pa omvetsera awa mwaulemu Mulungu, mwaulemu. Ngati pali chinthu chimodzi chokha chatsalira Atate chimene ine ndikuchiona ndipo mwina inu mudzauka kwina kwake ndi zotengera zopanda kanthu ndi kulipangitsa dziko ili kudzichitira lokha manyazi. Kapena mutumiza Yesu mwansanga kumene kuti mapeto ali pano ambuye kwatsala zinthu ziwiri zokha kuti zichitidwe. Ndipo tikuyenera kuziona nthawi yomweyo pakuti tikudziwa kuti tili kumapeto. Mwina ife tidzaona china chake cha mphamvu chikuuka nthawi yomweyo kapena ife tidzaona kudza kwa ambuye. Maoneneri onse akwaniritsidwa. Chinthu chotsiriza mpingo usanaukitsidwe iwo usanatengedwere mwamba muchivumburutso mutu wa firii unali kubwera kwa nthenga ku mbado wa mpingo wa Laodikaya. Amene akanati adzatembenuze mitima ya anthu kubwerera kwa makolo oyambirira kuwatengera iwo mbuyo ku Pentekoste wamba. Chimene iwo amadzinenera kuti alinacho, adzakhala masauzande kuchulukitsa masauzande, monga zinaliri mu tsiku la Nowa ambuye amene adzatayike. Ambiri a iwo akanadzatayika. Ife tikuona izo zakwaniritsidwa kale Atate. Bwerani ambuye Yesu, dzatengeni mpingo wanu, ndipo ngati icho chiti chikhale chifuniro chanu ambuye, mpingo umenewo usanakwatulidwe, mulore kuti pauke mphamvu. Oh Mulungu, zidzadzeni mbiya izi. Adzutseni iwo ambuye, ligwedezeni dziko lino kamodzinso. Ife likudziwa kuti idzakhala itadutsa nthawi, sipadzakhala kulapa pamenepo. Izo zidzakhala kutali kwambiri kwa iwo pamenepo. Womaonetsani mphamvu yanu ambuye, dzadzani mbiya zimenezo ndipo ligwedezeni dziko ili ngati silinagwedezekepo. Tengani mpingo wanu ndiye, lisiyeni dziko muchisokonezo chake chimene ilo likukhalamo. Oh Mulungu, iwa akuvutika. Ndiye ife likudziwa kuti mzimu yera waukulu udzabwera kwa Ayuda pamenepo. Pamene ife tinaona 144,000 atayima pa phiri la Sinai, atayima ndi mwana wankhosa. Koma mkwatibwi anali kale kumwamba, iye anali atatengedwera kale mwamba, ndipo mwana wankhosa anali atabwerera Yosefe kuti adzazizindikiritse yekha kwa anthu ake. Ndipo Baibulo linanena kuti padzakhala kusweka pakati pawo pamene iwo ati adzayang'ane ndi kumuona iye atayima pamenepo. Pamene iye adzazizindikiritse yekha, iwo adzati,
munazipeza kuti zipyara zimenezo. Iye anati mnyumba ya abwenzi anga. Kenako iwo adzati anali iye amene ife tinamupachika. Ndipo iye adzanena monga Yosefe ananenera. Musadandaule chifukwa Mulungu anachita izi kuti apulumutse moyo wa amitundu. Siri nali vuto lanu. Kenako iwo anati adzapatukana banja lina kwa linzake. Adzalira ngati mwana yekhayo watengedwa kuchokera pa khomopo. Oh, Atate, tsiku limenelo layandikira. Ndiko kutha kwa masabata 70 amenewo. Kuti nthawi yayandikira Ambuye.
Oh,
Mulungu, mulole liwu, liwu la aneneri ona Mulungu lifuule motsutsa dona wa makono uyu wa tsikuli. Mpingo wa makono uwu, theology ya mpingo wa makono iyi. Agwedezena laliki awa, amene akuopa kunena choonadi. O Mulungu, atengeni amuna awa ndipo muagwedeze iwo kuposa kale. Apangitseni iwo azichitire okha manyazi. Komati kudziwa chinthu chimodzi ichi, ndipo tikhoza kupuma ndi chidaliro chonse kuti palibe munthu angabwere pokhapokha Atate atamukoka iye. Ndipo onse amene Atate wapereka adzabwera. Iwo adzakafika mpaka pamene inu mwalinga kuti afikepo. Koma inu munati musaope nkhosa zapang'ono ndi chifuniro chabwino cha Atate wanu kukupatsani inu ufumu. Ife tikudziwa kuti izo ndi zoona. Inu mwatichenjeza ife nthawi yonseyi kuti padzakhala ochepa kwambiri. Kwambiri amene adzakhale okonzeka pamene nthawi imeneyo idzafika. Ndiye padzakhala chiukitsiro chachikulu. Ndipo owomboledwa onse amene anali atawomboledwa kudutsa mu mibado adzauka. Koma mu tsiku lotsiriza lino, basi pamapeto a nthawi, kumeneko mpingo ndithudi udzakhala mu kagulu kochepa. Chotero ife tikuziona zimenezo Atate, ife tikuona uthenga wa tsikuli. Ife tikuona kukanidwa kwa iwo. Ife tikuona kudzipa tulako. Ife tikuona zinthu zonsezi. Ife tikuwapeza anthu anu akuvomereza kuti iwo siali, iwo si kanthu. Iwo akungofuna kuti adzazidwe ndi inu Ambuye. Tsopano ine ndikupemphera kuti inu mutigwedeze dzikoli limodzi nawo masiku pang'ono okha kudza kwa Ambuye kusanachitike. Tsopano pakati pathu pali matenda. Pali anthu amene akufunika kuchiritsidwa mwathupi. Ife sitingawasiye iwo kunja Ambuye, pakuti kunanenedwa, musayiware zabwino zake zonse, amene amakhululukira mphulupulu zanu zonse, ndipo iye amachiza matenda athu onse. Ife tikupemphera kuti mphamvu yake yayikulu yochiritsa ikhale pa aliyense amene ali pano. Ngati inu mungathe kupulumutsa moyo kunja uko popanda kusuntha, mtima wake okha utatembenukira kwa inu, ndi mochuluka bwanji inu mungathe kuchiza thupi. Apa pali mipango ili apa. Ine ndikuidalitsa iyo mu dzina la Ambuye Yesu monga mtumwi wamkulu Paulo anachitira. Mulole aliyense amene wavala mipango iyi achire. Mulole nyumba zosweka zikonzedwenso. Mulole ana ang'ono opanda bambo, opanda amayi ndi iwo olekanitsidwa. Mulole nyumba imeneyo ilumikizane kenanso. Perekani izi Ambuye. Chiritsani odwala onse tsopano ndi osautsika. Dzipezereni ulemerero kwa inu mwini. Ndipo Ambuye ife amene tikuyesetsa kusunga mbiya zathu mwamba, maso athu mwamba, mitima yathu mwamba kwa inu, kukana kuti ife sitikuyanjana mu dziko lino. Baibulo linanena kuti Abrahamu anatuluka kuchokera kwawo, anatuluka kuchokera mu mzinda wake, kukakhala mlendo mdziko la lonjezo, kuvomereza kuti sanali wa dziko lino, koma iye anali mwenda njira ndi mlendo. Abrahamu ndi Isaki ndi Yakobo. Onse amene ali ndi umboni uwu kuti iwo si a dziko lino. Iwo mophweka amangonena kuti kuli mzinda umene woumanga ndi woupanga wake ndi Mulungu. Ndipo iwo akupita njira imeneyo. Mulole mitima isinthidwe pompano pamene ndikupemphera Atate. Ndipo makhalidwe atengedwe. Ndipo pamene mautumiki a ubatizo azibwera, mulole pakhale kukondoweza kotero pakati pa anthu. Mulole pakhale anthu amene sanaganizepo za izo mkale lomwe. Mulole izo zululidwe. Ndipo inu munati onse amene inu munawayitana, inu mukanadzawatumiza. Tsopano ine ndikupereka izo zonse kwa inu Ambuye. Ndi uthenga waung'ono wosweka uwu wochokera kuchotengera chosauka chopanda kali konse menemu Ambuye. Ine ndikupemphera kuti inu mungotenga mawa amenewo ndi kuwasungunulira iwo mitima ya anthu. Ndipo mulole iwo asadzathe konse kuchoka kwa iwo. Perekani izi Ambuye. Ndikuzipereka izo kwa inu tsopano mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Pamene mukupanga chigamulo chanu inu musankhe mukuyimira chipakati pa maganizo awiri inu mwamva chimene iye ananena ngati mulungu ali mulungu mutumikireni iye ngati dziko lili mulungu muzingopitirira mukuona ngati njira yachipembedzo ili yolondola zipitirirani nayo iyo koma ngati baibulo lili lolondola ndiye bwerani kwa iro mukuona sankhani inu ola lino amene mudzi mutumikira tiyeni basi mumzimu tiimbe nyimbo tsopano baibulo linati iwo anayimba nyimbo ndipo anatuluka tiyeni tiimbe nyimbo yakale yotchuka iyi ndi mkonda iye ndi mitu yathu ndi mitima yoyera mitsidwira kwa iye tsopano gamulani chimene inu muti muchite Mungu apange chisankho chanu cha Khristu osati chisankho ndende mungu adzikhuthula nokha ambuye sindine wabwino palibe chabwino mwa ine loleni ine ndiware zonse zimene ine ndinazidziwapo tsopano bwerani ambuye yesu musalole kuti izi zidutse pamwamba pamutu wanga mundilole ine ndilandire iwo ndikudzazidwa ndi mzimu wanu ambuye kuyambira lero mpakana ndiloleni ine ndikhale wanu kwa thunthu.
Just pray now, just a little prayer to God. Simplest prayer.
Mungu pemphera tsopano pemphero laling'ono chabe kwa Mulungu. Mopheka pemphero ili ana onse.
Just repent in your
Mungu lapa muntima mwanu.
Hear me while I pray. Take all my sins away. Oh, let me from this day be life's dark maze I dread, and grief around me spread. Be thou my guide, bid darkness turn to day. Sorrow fears away, nor let me ever stray from thee.
These are men are crubidira. Adzikhuthula okha pamaso pa Mulungu ndipo atsimikiza kuti palibe chimene chidzakulepheretseni inu komwe simudzavomereza konse zakuthekera kulikonse ndipo mumafuna kuzipanga izo momveka zomveka moona bwino ndi Mulungu dziwe lili ndi madzi menemo kukonzekera ubatizo akazi apite kudzanja langa lamanja ndipo amuna kulamanzere langa utumiki wa ubatizo ukhala mkampindi chabe. Iwo amene adzikhuthula ndi okonzeka kuti musakhulupirire zimene atumiki amanena, zimene azipembedzo amanena, zimene zipembedzo zikunena, koma mutenga njira ya Ambuye, mukhulupirira pakuti atero Ambuye. bwirani tsopano.
While life's dark days I tread.
Nizo zikhalaka zikuno amuna chakuno ndiko kuyitanira kuguwa kwanu onse amene anakhulupirira anabwera ndipo anabatizidwa. Yakazi angati muno mawa uno. Ine ndikunena izi mudzina la Ambuye Yesu. Ndi angati ya inu akuchita manyazi ndi tsitsi lalifupiro limene muli nalo. Mukufuna Mulungu mwachisomo chake alole ilo likukulireni inu. Mulungu akudalitseni inu. Yamuna angati amene akuchita manyazi kuti amalola mkazi wawo kusuta ndugu. Ndikuvala mathalauza amene kwenikweni ndi anu. Ndipo Bible linati ndi chonyansa pamaso pa Mulungu. Kodi inu mukudziwa kuti Mulungu sangasinthe, iye sangasinthe, iye ali ndi chikhalidwe chimodzi, ndicho chiyero, iye sangasinthe. Ngati simukhala monga iye, simudzamuona iye. Popanda chiyero, palibe munthu adzamuone Ambuye. Ndipo ngati kuvala zazifupi ndi zimamupangitsa Mulungu kudwala mʼmimba mwake ndi kusanza, iye akudwala, ndicho nyansa. Nyansi, inu mudzakwanitsa bwanji komwe. Muli ndi mzimu wonga umene mwa inu, ndipo mudzakafikako konse kumwamba. Inu mudzakafikako bwanji kumwamba ndi tsitsi lalifupi. Pamene Mulungu anati, ndi chamanyazi kuti mkazi azimeta tsitsi lake. Yamakana mfundo kumene zakukhala a mkazi. Mulungu samasintha. Amenewo ndi mawu ake nzanga. Inu kuli bwino mumvetsere. Ndipo inu amuna amene mumawalola akazi anu kuchita zimenezo. Kodi inu simukuchita manyazi ndi inu eni? Kodi simukuchita manyazi? Musakhale ngati dona woyamba wa dzikoli. Khalani monga Mulungu. Mukuona, dzikhuthuleni inu kuchoka kukachitidwe kama kono ka mdziko. Kuti Khristu adzikhuthulire yekha mwa inu. Ndipo inu mukhoza kudzazidwa kwenikweni ndi mzimu woyera. Iye sangachite zimenezo. Iye sangachite zimenezo. Izo ndi zotsutsana ndi mfundo zake. Iye adzakhala kutsutsana ndi mawu ake. Ndipo zimenezo iye sangachite. Iye sangachite izo pokhapokha ngati simukugwirizana ndi mawu ake. Inu mukuyenera kubwera. Ife tikuyenera kubwera ku ichi china chilichonse chisanachitike. Inu mukudziwa zimenezo. Aliyense wa inu mukuzidziwa zimenezo. Ndiye ngati akukhulupirira zimenezo, kwezani dzanja lanu. Ndithudi, inu mukukhulupirira izo. Tsopano tiyeni tichite china chake pa izo. Mulungu tichitireni ife chifundo. Momwe ife tikumufunira iye. Ndi ife pano, tonsefe pamodzi tsopano. Kumbukirani tsopano pachiweruzo ngati ine. Ine ndidzayenera kuyimirira. Ndipo limenelo likhoza kukhala mwina usiku usanafike. Ndikuyang'anizana ndi mawali onse amene ine ndawanena. Mwaona, ine ndiyenera ndidzakumane nawo iwo. Tsopano kumbukirani kuti kusaweruzika kwachoka mʼmanja mwanga, kwachoka muchikumbu mtima changa, kwachoka musolo yanga. Kwachoka kwa Mulungu. Ngati inu simutero, ngati mukuima mumakhalidwe amenewo ndipo simukumvabe kutsutsika. Chiyani? Chiyani? Inu muchita chiyani? Ndiye inu mukudziwa kuti Mulungu sachita ndi inu. Inu mukudziwa kuti inu mwadutsa iwo. Mukuona? Inu mwadutsa iwo. Inu mukhoza kukhala nthawi zonse wachipembedzo. Inu mukhoza kukhala wa mipingo ndi zina zotero. Koma inu mwadutsa iwo. Mawu a Mulungu amapita pansi mkati ndi kukamutulutsamo munthuyo. Ndicho chinthu chimene chimawabweretsanso iwo. Mukuona? Chotero, amenewo ndiwo mawu. Ine ndikumufunsa mtumiki aliyense, munthu aliyense, kulikonseko, kuti akane izo motsutsa mawu a Mulungu, uko nkulondola. Izo sizili chomwecho, mwaona? Chotero, tiyeni tikhale a Khristu yeniyeni. Ngakhale ife amene timayesetsa, amene timayesetsa, tikuyenera tidulidwe ndi kuyiritsidwa. Inde bwana. Ife tonse tikuzifuna zimenezo. Mulungu mundichitire ine chifundo. Mulungu nditengeni ine ndipo mundiumbe ine. Ndicholinga changa ikatha sabata ino. kuti ndipite pamaso pa Mulungu kuti ndikafufuze choti ndichite motsatira. Mulungu, nditengeni ine. Chiani, zonse zokhudza ine, ndipo zilipo zambiri, zomwe si zabwino Mulungu. Ziduleni izo, ndilo pemphero langa mawawuno. Dulani mtima wanga, makutu, umunthu wanga. Ndipangeni ine Ambuye, ndipangeni ine china chake chimene chilichonse chimene Iye akufuna kuti ine ndikhale. Ndilo pemphero langa, chilichonse chimene ine ndikuchisowa kuti ndikhale, chiduleni, ndiduleni ine Ambuye. Ndionetseni ine mu mawu, ndiwuzeni ine. Ine ndipita ndikachite icho. Mulole Ambuye anene icho. Ndipo ine ndilipo mwepo kuti ndithane nazo. Chilichonse chimene mawu a Mulungu akunena. Ndi chimene ine ndikufuna kuti ndikhale. Ndikufuna kukhala Mkhristu mu mawu a Mulungu. Kulola mawu a munthu aliyense kukhala bodza ndipo a Mulungu akhale woona. Kodi chimenecho sichingakhale chikhalidwe cha nthawi iyi? Icho sichingakhale. Umo ndi momwe inu mumakhulupirira izo? Ukuyang'anang'ana malo obatizidwira mwana? Eya, kumbuyo kuno mbale, usachite kudikirira. Chabwino, udutsire cha uku. Ambiri a inu mukuyenera kuti muzibwera. Amuna ndi akazi amene muli okhulupirira amene ali kudzavomereza machimo awo kudzabatizidwa mu dzina la Yesu Khristu. Mudzere uku mbale. Mu dzina la Yesu Khristu, kuchikhulupiriro cha machimo awo ndipo iwo adzadzazidwa ndi mzimu woyera. Tsopano kwa inu anthu achikatolika pano, ndicho chimene chikhulupiriro cha tchimo chili. Inu mumanena kuti mpingo uli ndi mphamvu yochotsera machimo. Kodi mpingo unachotsa bwanji machimo? Mulungu, Yesu anawuza mpingo, machimo aliyense amene inu mowakhulupirira, kwa iwo akhulupidwa. Aliyense amene mowasunga, kwa iwo asungidwa. Iwo anachotsa bwanji oyamba, machimo mu mpingo oyamba, iwo ankawayitanira iwo kukulapa, ndipo ankawabatiza iwo mu dzina la Yesu Khristu kuloza ku chikhulupiriro cha machimo awo. Osati pansi pa kachipinda kolapira, ayi ndithudi, koma iwo ankalapa pamaso pa Mulungu. Mitima yawo pamene iwo anali atayima pamenepo, ndipo iwo ankakhulupirira, ndipo onse amene anakhulupirira amabatizidwa mu dzina la Yesu Khristu, ndipo anadzazidwa ndi mzimu woyera. Amen. Inu mukunkonda Iye.
Now, let us stand.
Sopano tiyeni ife timirire. Sopano pakhala ambiri amene akufuna kudikirira msonkhano wa ubatizo. Enanso akufuna azibwera. Enanso amene akhulupirira, bwerani mbali iliyonse. Amuna kumanzere, kumanja akazi. Mukhulupirire pa Ambuye Yesu ndi mtima wanu wonse. Ndi zonse zimene zili mwa inu. Sopano tiyeni tiweramitse mitu yathu limodzi pamene tikubwereza pemphero lachitsanzo ili palimodzi. Pamene ine ndikumverera kutsogozedwa mwachilendo kuti ndichite ichi pakali pano. Pamene ife tikuweramitsa mitu yathu, inu mupemphere ndi ine. Atate athu amene muli kumwamba, dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe pansi pano monganso kumwamba. Mutipatse ife lero chakudya chathu chalero, ndipo mutikhululukire ife zolakwa zathu monga ife tiwakhululukira iwo amene atilakwira ife, ndipo musatitsogolere ife mu mayesero, koma mutipulumutse ife kwa zoyipa, pakuti wanu ndi ufumu ndi mphamvu ndi ulemerero kwa nthawi zonse. Amen. Tsopano tiyeni ife tikhalebe ndi mitu yathu yoweramitsidwa. Ndipo ine ndimupempha mbale Neville kuti abwere ndikudzanena madalitso. Adzanene chimene chili pa mtima wake, ndipo kenako adzalengeze za msonkhano wa ubatizo umene ukukonzedwa tsopano. Mulungu akudalitseni inu, ndilo pemphero langa. Ine ndizikupemphererani inu, inu muzindipempherera ine. Ine ndikufunadi mapemphero anu kwenikweni.